The sermon, What is the Attraction on the Mountain, was delivered on Sunday evening, July 25, 1965, at the Branham Tabernacle in Jeffersonville, Indiana, USA. Molaetsa ona, Kgohedi ke yaeng hodima thaba, o rerilwe ka Sontaha mantsibua, Phupu wa 25, 1965, mane tabernakeng ya Branham e Jeffersonville, Indiana, America.
Dumela fela, dumela fela, tsohle di lokile, dumela fela.
Let's bow our heads now.
Are ina miseni tlotsa rona jwale?
Father God, that's our sincere prayer tonight.
Ndate Modimo, eo ke thapelo ya rona e tshepeang bosiung bona.
Seeing all that you are doing for the people in this day,
ho bona tsohle tseo di etsetsang batho tsatsing lena.
And we ask you, Lord, may we only believe.
Me re a kopa Morena, re ke re dumele fela.
Just believe it's the truth, the written word being made manifest to us.
Ho dumela fela hore ke nnete.
Grant these things, Father. Now tonight, we want to thank you for the light that you throw on the scriptures for us this morning.
Yes, Lord.
And we pray tonight, Lord, in the prayer line, that you will vindicate your word to be the truth. We pray for all the churches and the congregations that's gathered around their little microphones out across from the nation.
All the
way to the west coast, up into the mountains of Arizona. Down into the plains of Texas, way into the east coast. All across the country, Lord, where they have gathered. Many hours apart, we are in time, but Lord, we're together tonight as one unit, believers waiting for the coming of the Messiah.
Karohano ya dihora tse ngata nakong ya rona, empa Morena bosiung bona re ntho e le nngwe, badumedi re emetse ho tla ha Mesia.
We pray, Heavenly Father, that you'll send him soon for your church.
Re a rapela ntate ya mahodimong hore o tlo mo romelle kereke ya hao ka pele.
For we ask it in his name, amen. You may be seated.
Ho ba re kopa ka lebitso la hae, amen. Le ka dula fatshe.
Christian greetings to all that's here tonight.
I'm sorry that
we're still jammed and packed till we can hardly
breathe. Even the
air conditioners, as well as this air conditioning, doesn't have much effect. So many
people.
If it was hardly just a normal church full of people, those air conditioners would freeze you.
But now, everyone's
got a fan fanning, and the air conditioner is blowing as hard as it can.
We send
greetings from the east coast to the west to all our friends in Christ who's listening in.
We
send greetings over in San Jose, Brother Borders, the group up
there. We send
greetings up in the mountains, Prescott, Arizona, to Brother Leo Mercer and his group that's up there waiting for the coming of the Lord.
Prescott, Arizona, Homoina, Leo, Messia, le sehlopha sa hae se odimo mono se emetse ho tla ha morena.
We send greetings to those in Tucson that's gathered tonight waiting for the coming of the Lord.
Re isa madume ho ba Tucson ba puteileng bosiung bona ba emetse ho tla ha morena.
Down in Houston, Texas, to those who are waiting for the coming of the Lord.
Tlase Houston, Texas, ho ba o ba emetseng ho tla ha morena.
Up in Chicago, to those who are waiting for the coming of the Lord.
Hodimo Chicago, ho ba ba emetseng ho tla ha morena.
Up on the East Coast, New York and Connecticut, and the great groups up there that's waiting for the coming of the Lord.
Hodimo le bopong la botshabela, New York le Connecticut, le dihlopha tse kgolo hodimo mono tse emetseng ho tla ha morena.
We don't have room here to seat them, so we just have to send them the word through the medium of the telephone.
Harina sibaka sa ba dudisa mona ka hona re tlamehile ba romella lentswe ka ka mogo wa fono fono.
We send greetings to Brother Junior Jackson tonight and his group down in Clarksville.
Risa ditumelise ho mwana Junior Jackson bo simbona le sehlopha sa high class at Clarksville.
Brother Ruddle upon 62 and his group waiting for the coming of the Lord.
Mwana Ruddle hodimo mmileng wa mashume a tshilela pedi le ho sehlopha sa high ba emetseng ho tla ha morena.
And we are gathered here tonight at the home church, the tabernacle, waiting for the coming of the Lord.
Merebokane mona bosiung bona kerekeng ya lehae tabernakeleng re emetse ho tla ha morena.
And now, many of you maybe wasn't at the services this morning.
Mme jwale mohlomong bongata ba lona bone bose ditshebeletsong hoseng hona.
But I trust that everyone that wasn't will get that tape.
Empa ke tshepa e mong le e mong ya neng a le siyo a tla fumana tape eo.
For I believe that it was the most straightest message to the church since the message of sirs, what time is it?
Hoba ke dumela ene le molaetsa o tlhuileng ka o fitisisa ho kereke ha isa le ho tloa ho molaetsa wa Benghadi ke nako efe?
I felt the anointing of the Spirit, felt led to say what I did.
Ke ile ka utlwa tlotso ya moya, ka utlwa ke etellwa ho bua seo ke se buileng.
It was long, but yet I felt led to do it.
Ono le molelele empa ka utlwa ke etellwa pele ho etsa ho.
I think the Lord by his word showed that what hour we're living.
Miki na na hore morena ka lentswe la hae o bontshitse hora e o re phelang ho yona.
And make sure that we understand these mysterious things that's happening.
Me re etse bonnete ba hore re utlwisisa dintho tse mohlolo tsena tse etsahalang.
You know, the Bible said the wise shall understand.
Le a tseba Bibele itse ba bohlale ba tla utlwisisa.
But the nations and the people will grow weaker and wiser.
Empa ditjhaba le batho ba tla fokola mme ba tla hlalefa.
Just think, the average American now is in middle age, about 20 years old. Weaker but wiser.
Nanang fela mo America ya tloileleng jwale o dilemong tse mahareng dilemong tse ka ba mashome a mabedi ho fokola le ho hlalefa.
They didn't have jet planes in them days and atomic warheads, but they live a lot longer.
Bane ba sina di jete mehleng eo le di misa letsa thomo empa bana ba phela haleletsana o feta.
We're getting weaker and wiser, and our own wisdom is what's going to destroy us.
Re ke tsa o fokola lo hlalefa me bo hlale ba rona ke bona bo tla re timetsa.
We will destroy ourselves. God will not destroy us, our wisdom will destroy us.
Re tla itimetsa a se modimo ya tla re timetsa bohlale ba rona bo tla re timetsa.
It's always been that way and so will it be again.
E sa le ho le jwalo me o tla boela ho be jwalo.
Now, the Lord willing, next Sunday morning, not knowing now what I will speak on.
Jwale ha morena a ratile ho seng a Sontaha se latelang ha ke tsebe seo ke tla bua ka sona.
But I trust that the Lord, if he lets us live and nothing happens, and it be his will.
Empa ke tshepile ho morena ha ka re dumela ho phela me o se letho le hlahang me le thato ya hae.
We aim to speak another message next Sunday morning. Have prayer for the sick next Sunday night.
Re ikemiseditse ho bua molaetsa o mong Sontaha se hlahlamang ho seng ho rapella bakudi bosiu ba Sontaha se hlahlamang.
Then it falls my lot to return back home to Arizona to take the family back so that the children can register in school.
Ibe molotho entaelang ho khutlela hae Arizona ho nka lelapa hore bana ba tle ba ngodise sekolong.
Then we'll notify you just as we can of the meetings as they mature or the times that we places that we aim to be.
Ke mo letla re tla letsebisa ha re gona fela ka dikopano ha dintse di hola kapa ka dinako tseo re dibaka tseo re ikemiseditseng ho ba o tsona.
So God bless you all.
Ka hona modimo a le hlonolo fatshe bohle.
Now tonight, knowing that I'm 15 minutes late to begin with.
Jwale bosiung bona ka o tseba hobane ke morao ka metsotso e leshome le metso e mehlano le ho qala.
Quarter till 8 here in Jeffersonville. And that's about a quarter to 9 at the East Coast.
Kotara pele ho robedi mona Jeffersonville, me batla le kotara pele ho robong le bopong la botshabela.
And then it's about 5 o'clock on the West Coast.
Me hape ka ba hore ya bohlano le bopong la bophirima.
So now we are just about sundown here.
Ka hona mona re se re batla re dikielwa ke letsatsi.
And I want to speak to you for just a short service to try to find the anointing of the Spirit and then call the prayer line.
Meke batla bua le lona ka tshebeletso e khutshwane fela ho leka ho fumana tlolo ya moya. Meke nto o bitsa molawa o rapella.
Now I want the congregation here as well as the congregation assembled at other places.
Meke batla putheo e mona e sita le putheo e bokane dibakeng tse ding.
Find some man, some brother that's anointed by the Spirit.
Ho fumana monna ya itseng, moena ya itseng ya tlotsitsweng ke moya.
And when we start praying for the sick, go lay hands upon those that's in your congregation.
Me ha re qala re rapela bakudi, ho tloha le ho beha matso, hodima ba ka phuteong tsa lona.
Remember, God is omnipresent. He is everywhere.
Hopola Modimo ke motlala hohle, o hohle.
So down in Texas, over in California, up in Arizona, wherever you are.
Ka hona tlase Texas, hodimo California, hodimo Arizona, hohle mo le leng teng.
Lay hands on those that are sick when we start praying for the sick.
Bea matso hodima bao ba kulang ha re qala re rapella bakudi.
And I'm sure God will hear and answer prayer.
Mme ke tiile hore Modimo o tla utlwa le ho arabela thapelo.
Strange thing last Sunday night. And the anointing was going on in the Holy Spirit.
Ke ntho e mohlolo Sontaha se fetileng bosiu, mme tlolo e ntse e tsweletse, mme moya o halalelang.
It's quite a thing. I hadn't had a line of discernment for months and months since I was here the other time.
E hlile ne le ntho ya tonana, ke sa ka ka tshwara mola wa temo ya meya ka dikgwedi le dikgwedi, e sa le ke tloha mona ka nako e nngwe.
Then to walk up there under a promise, you don't know that he'll do it.
Le o nyulwela mono tlasa tshepiso, ha o tsebe hore o tla etsa na.
You can't say he'll do it.
O ke ke wa rutla yetsa.
You just got to walk up there and wait.
Umba o tlameha ho nyilwela mono lo yema.
He's sovereign. He does what he wants to.
We came to anotsi o etsa seo a se batlang.
But stand there and wait to see what he will do.
Empa o ema mono lo bona ho lebella seo a tla se etsa.
Then feel it break through on you like that.
Ebe mo o iutlwang e fihla ho dima ha o jwalo.
And at the end of the meeting, not knowing who it was.
Mikatelonya ya kopano ke ne ke sa tsebe hore ne le mang.
But there'd been a man somewhere along the line that was tall, bald on top, and he was a very sick person.
Empa habale monna kai kai ale molelele ale le fahla ka hodimo me ele motho ya kulang haholo.
Then right at last there was a man appeared here on the platform.
Me ya ba hantle pelotsong o hlaha monna mona kalaneng.
And had his head down. And looked like he was suffering, holding himself around the stomach.
Me ya inamise hlooho ya hae, me ka o hlomohile, a itshwere mpeng.
And I thought, that must be that first man, or second man, or whatever it was that I prayed for him.
Me ka nahana hore e tshwanetse e be e le monna eo wa pele kapa monna wa bobedi kapa neneng fela moo ke mo rapeletseng.
He was bald and was holding his head down, a large man, stooped over.
Oba o ne a le lefatla, mme a inamisitse hlooho ya hae, monna ya ditho, a iname.
But I looked around and I found the gentleman sitting out there, but he was rejoicing.
Empa ka sheba ka hohle, mme ka fumana monna eo, a dutse mono, empa o ne a nyakaletse.
I thought, where is it?
Ka nahana, e hokae?
I couldn't decide where it was at.
Ke sa kgone ho etsa qeto mo e ne le teng.
I could feel it and see the man before me.
Ke ne ke utlwa mme ke bona monna ka pelaka.
I felt it pull around this way and it was coming from back.
Ka utlwa e hulela ka mona mme e hlaha ka morao.
I looked at Brother Neville and these two sitting here, it wasn't them.
Ka sheba moena Neville le ba babedi bana ba dutse mona e ne e se bona.
I said, the man is on the inside of that baptistry back there. And you know who it was? Brother Shepherd.
Kare munna yo ka hara phapusiyo ya kolobetso morao mone. Mele a tseba ene le mang? Moena Shepherd.
Reason I couldn't recognize him, he sat back there with his head bowed, praying.
Lebaka leo kisa kanka mo elela, one aduti morao mone, aina misehlo ya hai antse a rapela.
He thought he was going to die. Has thought that for the last few weeks. His wife told him, go get a new pair of shoes, and he said, I won't need them. I won't be here that long.
Mosadi wa hae ona itse a reke dieta tse ntsha mme a re, nke ke ka di hloka, nke ke ka phela mona halele le hakalo.
And he met me the other day in the, up there in the yard, Brother Woods is shouting and praising God.
Mme o kopane le nna tsatsi le leng ka hara hodimo mono jarteng ya Moena Woods, a hoeleditse a rorisa Modimo.
Said, I'm eating bacon, eggs, tomatoes, anything I want.
O re ke ja bacon, mahe, ditamati, ntho efe fela eo ke e batlang.
And humbly, giving up his seat, getting back in there, out of the way, and praying.
Me atela studio sa hae ka boikokobetso a tloha ho ya motsio kwana ho suthatsileng le ho rapela.
See, you don't need a prayer card, you only need faith, see.
Le ya bona ha le hloke setlankana sa thapelo le mpa le hloka tumelo fela, le ya bona.
I didn't know whether he was healed or not. I just said, a man praying has got something wrong.
Jwale ke ne ke sa tsebe hore o fodile kapa tjhe, kampa ka re monna ya rapelang o na le phoso.
I think it called what it was, stomach trouble, and praying back behind here.
Ke a kgolwa e bitsitse seo e neng e le sona, bothata ba mala, mme o ntse a rapela morao mona.
The Lord Jesus make you well.
Morena Jesu wa o fodisa.
So I could tell.
Jwale ke pheto seo ke ne ke nka se bolela.
The pull was that he was praying.
Hulo ile ya hoba o ntse a rapela.
I could see it, but what happens, I don't know. See?
Ke ne ke bona empa se etsahalang ha ke se tsebe. Le ya bona?
But when you hear it come back, everybody's aware. When it says, thus saith the Lord. See, that's not me speaking no more then. That's him.
Empa ha o utlwa e kgutla, motho mang le mang wa hlokomela, ha ere, ho rialo morena. Le ya bona? Ha e sa hlola e le nna ya buang he, ke yena.
But I always say, Jesus Christ has made you whole. That's exactly the truth.
Empa ka mehla ke re Jesu Kriste o fodisitse. Ke nnete e tiileng.
He was wounded for our transgressions. With his stripes we were healed. See?
A titiko ka baka la makgopo a rona re fodisitswe ka metupa ya hae. Le a bona? Le a bona?
But when it comes, thus saith the Lord, and tells you what to do and what's going to happen, watch that. It'll be that way.
Empa ha e tla e le ho rialo morena. Me o bolela seo tshwanetseng ho se etsa le se tla etsahala. Sheba ntho eo e tla ba jwalo.
But when I say Jesus Christ heals you, makes you whole, you believe it. Because he's already said it. I'm just repeating what he said.
Empa ha ke re Jesu Kriste wa o fodisa le ho phedisa, o e dumele. Ho ba o se a e buile, ke empa ke pheta seo a se buileng.
And a vision is just repeating what he showed. You understand?
Me pono empa e le ho pheta seo a se bontshitseng.
Now, may we hurry up and get right into the Word, because I know that many of you are here, got long miles to travel tonight. I pray that God will bless you, help you, and protect you along the roads. And now, I wish to turn tonight to St. Matthew, the 21st chapter, and verses 1 to 11 in St. Matthew.
Me jwale ke lakaditse o phetla ho mohala le di Matthew kgaolong ya mashobe na mtsumong le ditimana tsa nngwe o fitla ho le shumele mtsumong ho mohala le di Matthew.
And now, if you don't have your Bible, or if you want to jot down these scriptures, all right.
Me jwale ha le sa tshwara Bibele tsa lona, kapa ha le batla ho ngwapa mangolo ana, o itoketse.
Now to you who never heard the message this morning, and you have a tape recorder.
Mme jwale ho lona ba sa utlwang molaetsa o seng hona, mme le ena le sehati sa mantswe.
We never solicit selling tapes. We never solicit selling anything.
Ha re ananye ho rekisa ditape. Ha re ke re ananya ho rekisa letho.
Sometimes in a big meeting they announce they got some books back there.
Kana go tsedi nkopano e kgolo ba e batsebisi hore bana le dibuka tse mmalo morao mane.
We don't make anything out of them. Brother Dale's a writer.
Harietele tokatona, Moina Veil ki mungodi.
The tapes. The man operates the tape business there will tell you. We don't make no tape money.
Di tape, monna tsa maisang kgweba di tape mono, o tla lebolella. Harietse chelete ka di tape.
We don't take the tapes, it's the message.
Hari asi di tape ke molaetsa.
And when a man gets on his mind that it's money, he ain't gonna make tapes no more. That's right.
Me ha monna ana ana kelelong ya hae hore ke chelete, ha sa tla hlola aetsa di tape ke hantle.
As asked about it, I think our tapes sell about under $5 or something, 3 to 5 or something like that.
Ke nentse ke botsa ka yona, nka re di tape tsa rona di rekiswa ka tlasa di dollar tse 5 ka pantho engwe, tse 3 ka patse 4 ka pantho e kang eo.
What say? 3 and 4 for them big long tapes.
What twin? Tse 3 ka patse 4 ba ke sa di tape tse kgolo tseo tse telele.
And a certain minister, I asked about one of his tapes and it was $9.
Memorary e monkile ka botsa ka engwe di tape tsa hae, mme ke a ile di dollar tse 9.
About 20 minutes or 30 of a message.
Mohlomo molaetsa wa metsotso e mashima a mabedi kapa a mararo.
So I see that our brother Softman back there is not getting rich any of them on these tapes that they're putting out.
Ka ona ke a bona o bane Moina Softman wa rona morao mane ha ruwi mane mangwa bona ka di tape tsena tseo ba dintsang.
See them make just enough to get by.
Le a bona ba etsa ho lekaneng fela ho tswela pele.
Can't ask them to make them for nothing because they have to buy the tapes and everything else.
Rike ke re ba kopa o dietsa mahala ho ba balokela ho reka di tape le ntho engwe le engwe.
Machinery is very expensive. Cost about $10,000 to get set up to make those tapes to begin with.
Mimi chini teko e thata ho qosa di dollara tse ka bang dikiti tse le shume ho lukisetsa ho etsa di tape tse lo qala fela.
Now I understand soon they haven't announced it yet, but there's a tape hearing again.
Jwale ke utlwisa ka pele hore ke ho se o tsebisitswe empa ho tla tshwara kopano ya tape hape.
Ever so often, the trustees, I have nothing to do with it at all. I don't even number it none of the meetings. It's another mere pro or con.
Khafeza le khafeza re di trustee hao mo ke amanang le yona ho hang ebile ake ha ke so etele kopano ife fela ha se dintle kapa dimpe.
They turn in their bids. The trustees decide who is the next man to make tapes and they send him a letter. That's all I know about it.
Ke bona ba kgethang di-trust ke tsona tse qetang ka monna ya latelang ya tla etsa di-tape mme ba mo ngolla lengolo ke pheto seo ke se tsebang ka yona.
They take care of that because I can't even dedicate babies, let alone take care of tapes. So, are baptized.
Ke bona ba hlokomelang ho ba ke kgone le ho hlonolofatsa masea ha ke sa bua ka ho hlokomela di-tape ka hona kapa ho kolobetsa.
So I've got my mind set on this message. That's that third pull. It's the one I must be loyal and reverent to.
Ga ona kelelo ya ka itsepa misho dima molaetsa ona ke khulo eo ya boraro me ke yona eo ke tshonelang ho tshepahala ho yona le ho e hlompha.
Matthew 21:1-11. I said that so you could be watching for the or turning to the scriptures.
Mateo mashuma be dia motsungu nngwe ho fitla ho le shumengwe ke buile ho letlele shebe ka pa o phetla mangolo.
And when they drew nigh unto Jerusalem and were come to Bethphage, unto the Mount of Olives.
Yari ha ba atametse Jerusalema, ba se ba fihlile Bethphage thabeng ya mehlware.
Jesus sent two of his disciples and saying unto them,
Jesu a roma barutu ba hae ba le babedi, mme a re ho bona.
Go into the village over against you, and straightway you shall find an ass tied, and a colt with her.
Ya motsaneng o lebi o le o lebileng e tla re le sa fihla le tla be le fumane esele e holeilweng e nang le petsana ya yona.
Loose them and bring them to me.
Le di lokolle mme le ntlisetse tsona.
And if any man say aught unto you, you shall say the Lord has need of them, and straightway he will send them.
E tla re ha motho a le botsa taba le tle le re le ho yena morena wa di hloka mme o tla phakisa a di romele.
This was all done that it might be fulfilled which is spoken by the prophet, saying,
Ho ho hle ho entswe hore o tlo etsale ho boletsweng ke mo profeta ya itseng.
Tell ye the daughters of Zion, behold, thy king cometh unto thee meek, setting upon an ass, and the colt, the foal of an ass.
Bolelang baradi ba Sioni Ler, bon, morena wa hao kieo ya atlang huwena ale bonolo. Akaletsi esele, petana ya esele ele maletsi njoku.
And the disciples went and did as Jesus commanded them.
Ibile barutu abaya baetsa kamo baboleletsi nka tenki Jesu.
And they brought the ass and the colt and put on them their clothes and they set him thereon.
Batlisa esele le petana ya yona, me ba ala di aparo tsa bona hodima yona.
And a very great multitude spread their garments in the way. And others cut out branches from the trees and strew them in the way. And the multitude that went before and that followed cried, saying, Hosanna to the Son of David.
Hosanna.
Blessed is he that cometh in the name of the Lord. Hosanna in the highest.
Uboko ya tlanka lebitso la morena. Hosanna mahodimo a hodimo dimo.
And when he was come into Jerusalem, all the city was moved, saying, Who is this?
Itse a kena Jerusalem motse ohle wa hoiriana. Ware, enwa ke mang na?
And the multitude said, This is Jesus, the prophet of Nazareth of Galilee.
Matswile ari ki Jesu mo profeta ya tswa Nazareta wa Galilea.
Now if I would take a text from that for about 30 minutes before the prayer line begins.
Jwale hanka batla o kotsa thero mo no bakeng sa metsotso e ka ba mashume a mararo pele o simolwa ka mola wa thapelo.
I would like to take this for a text. What is the attraction on the mountain?
Ngarata honka hona ile mohlodi thero. Khohedi kia eng hodima thaba.
Now, it had been a very weary, nervous day. And it's an unusual day.
Jwale ibile letsatsi la mogathala le ferekanyang, mele letsatsi le sa tloelehang.
We find Jesus here coming up to Jerusalem ready to attend the Passover.
Refumana Jesu mona atla Jerusalem a itukiseditse o etela Paseka.
And the Passover is where the Paschal lamb was killed and the blood was spread upon the mercy seat for the atonement for the people.
Me Paseka kimo ono ngubula wa konyane ya Paseka, me madi ane afafaswa odima studio somehow, bagensa sapeko ya batho.
And he'd come up from Bethphage and had come to the top of the Mount of Olives. Which looks down upon another little hill where Jerusalem was built. As he looked to know that this was his final visit. This was the time that when he would be delivered into the hands of sinful man, and they would kill him.
Mona le mohlatlanelwa matsong abantu ba 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 etsa dibe me ba bana ba tla mmolaya.
He had died the horriblest death that was ever died by a mortal, and be buried.
Atla shwali fule nyarosanka ofitisa le motho ya buswang ke lefu akileng aleshwa le opatwa.
He'd be betrayed by his own, some of them standing right with him.
Atla ekwa ke ba habo ka sibili ba bang ba bona ba emele yena hantle.
And him being God knew what was in their hearts and knew from the beginning who would betray him.
Mi yena ka haile modimo o tsebile se ka dipelong tsa bona a tsiba isa le loho qaleng ya tla mo eka.
And know that man was with him who sat by his side and counted his money to him and so forth.
Le o tsiba hore monna ya nan le yena a dutse pila haile o mmala ditšhelete tsa hae le jwalo jwalo.
Know that man would betray him.
O tsiba o bane monna yeo tla mo eka.
And knew that a cruel Roman cross waited for him out there.
Le o tsiba o bane sefapano se sehlo sa Roma se mo emetse ka ntle mono.
He knew that his water and his body and the blood of his body would separate.
A tsiba o bane metsi a hae mmeleng wa hae le madi a mmele wa hae di tla arohana.
And the blood would drop off of his forehead, great big drops like perspiration.
Le o bane madi a mmele wa hae a tla rotha phatleng ya hae dikgororo tse kgolo tse ka mofufutso.
He knew all that was before him.
Atiba sohle se mulaletsi.
And he stands upon the mountain looking over to Jerusalem.
Miwe mudimathaba o shebile o dima Jerusalem.
The people of that day, what they called that day a better religious class of people, hated him.
Ba tubaletsatsi le bo ho ba ho bititseng tsatsing le o se hlopa sa borapedi sa batho ba maemo ba ne ba mo hloile.
The churches of that day hated him and denounced him and denounced all that listened to him.
Dikereke tsa letsatsi leo di mo hloile mme di mo latola le ho qosa bohle ba ne ba mo mamela.
As they went and attended his campaigns, they were immediately excommunicated from the fellowship of the church.
Mme ha e ba ba tloa ba etela matsholo a hae ba kgaolwa ka potlako bolekaneng ba kereke.
No wonder the scripture said he came unto his own, and his own received him not.
Ha o makatsa lengolo le itse o tlile ho ba habo ka sebele mme ba habo ka sebele ha ba ka ba mo amohela.
The ones who ought to have loved him, the ones who ought to have been for him, was his bitterest enemies.
Bona ba neng ba tlameile ho morata ba tshwanetseng ba be ba mo tsheeditse ya e ba dira tsa hae tse bohale ka ho fetisisa.
And he had made up his little group out of a bunch of poor people, fishermen, tax gatherers, uneducated.
Mme sehlopha sa hae a se entse ka sekgakgata sa mafutsana, batshwasi ba dihlapi, ba lekgetho, batho ba sa rutehang.
The Bible said some of them was even ignorant, unlearned.
Bibele itse ba bang ba bona ba ne ba sa bala, ba sa ruteha.
Some could not even sign their name. He never went to the churches to get his people.
Ba bang ba sitwa le ho saina lebitso la bona ha ka ya ho dikereke ho fumana batho ba hae.
And he never agreed with any of the church leaders.
Mme ha ka dumelana le baetapele bafe fela ba dikereke.
And besides that, he followed the very trend of a prophet.
Mme ntle le moo a latela wona mokgwa wa moprofeta.
He condemned everything that they done, as the ones before him had.
Anyatsa ntho yohle eo ba entseng jwalo ka ba tlileng pele ho yena.
Because they were a portion of the word, and he was the word in its fullness.
Hobane ba o ne le karolo ya lentswe mme yena e le lentswe ka botlalo ba lona.
But in the midst of all of it, through every age and every prophet that had been or would be,
empa hara tseo tsohle mongwaeng o mong le o mong moprofeta ya kileng a hlaha kapa ya tla hlaha,
there's going to be a certain amount of people that's predestinated to hear that message, and they'll follow it.
Ho tla ba le palo e badilweng ya batho ba reretsweng ho utlwa molaetsa o mme ba tla o latela.
Those ignore the crowds. They ignore the criticism of the unbeliever.
Bao ha ba natse matshwele ba nyemotsa ditheollo tsa mo sa dumeleng.
They have no argument with them.
Ha ba phekgang le bona.
They've got one thing to do, that's believe, and to get every bit of it they can.
Ba etsa ntho e le nngwe ho ke ho dumela le ho tshwara karolwana ka nngwe ya ona ha ba kgona.
Soak it in, like Mary who sat at the feet of Jesus.
Ho thopothetsa jwalo ka Maria a na dutse maotong a Jesu.
And Martha was fixing his dinner, and Jesus said to her,
Me Maretha ona mo lokisetsa tinara, mme Jesu a re ho yena.
But Martha, you are so concerned about the things of life.
Empa Maretha o itshwenya ka dintho tsa bophelo.
But Mary has sought the better things. See? The things of eternal life.
Ati Maria o batlile dintho tse molemo, le ya bona, dintho tsa bophelo bo sa feleng.
Now we find that many of the people that had understood,
jwale re fumana boholo ba batho ba neng ba utlwisisitse.
They didn't have literature as we have today. They didn't have television or telephones or anything in that day.
Ba ne ba sena dingolwa jwale ka rona kajeno, ba sena televishene kapa mehala kapa le letho tsa tsatsi leo.
But it been kindly breezed around that he was going to be at the Passover.
Empa ba tsebiswa ke hlokona la tsela hobane o tla ba teng Pasekeng.
For many of the people, being spiritual minded, knew that he was that Passover lamb.
Ho ba bongata ba batho ka ene le batho ba moya ba tsebile hore yena ene le konyana eo ya Paseka.
Because he'd already told them the things that was going to happen.
Ho ba ne ane a ba boleletse se tla etsahala.
And then, of course, knowing that he was to be there and loved him the way they did, they was waiting for him.
me hape e hlile ka o tseba gore o tla ba teng mono me ba mo rata ka mo bana ba etsa ba ne ba mo emetse ke hona.
There was a crowd that was probably pushing, shoving from one gate to the other.
Mohlomong ho ina le tshwile le hatellanang ho sututa ho sututsana ho kala gorong engwe ho isa ho engwe.
Watching out in every way, for they knew that one of the hours he would appear. They were watching.
Ba shebile ka nqa tsohle ho ba tsebile a tla hlaya ho engwe ya dihora ba ne ba lebeletse.
Others were wondering what was the matter with these people running from gate to gate. What's the attraction?
Ba bang ba ipotsa lebaka la batho ba ne ba titimelang gorong le ho ya gorong. Go hedi ke ya eng?
And they would look this way and look that way to find out.
Me ba shebe ka nqena le ho sheba ka nqane ho fuputsa.
Looked like they were looking for something. Under expectation of something going to happen.
Eka ba batlana le ntho engwe tlasa tebelo ya ntho e tla etsahala.
Oh, how I would like to change my text for a few minutes and say this, that that's what's the matter today.
Oh, come on, karatang fetula thero ya ka metsotso e mmalwa le o bua sena hore ke lona lebaka la kajeno.
The people who are looking for him coming is under great anticipation and expectation.
Ba tuba shebeletseng ho fihla ha hai ba dutse ka satibello e kgolo le ditibello.
We can feel it, the pressure.
Re ka utlwa gatello.
And they're seeking, watching every move and every sign, comparing it with the scriptures.
Me baba ba shebile motsamo ka mong le pontso ka nngwe ho e bapisa le mangolo.
And when they seen all those things that was predicted of him right up to the end, they know the end was nigh.
Me ya raba bona dintho tseo tsohle tse boletsweng ka yena ho ya fihla pheletsong hantle ba tseba hobane bofelo bo haufi.
They wanted to be there, so they watched.
Ba ne ba batla ho ba teng mono ka hona ba ela hloko.
Part of the crowds is fine in the minority.
Karolo e nngwe ya matshwili ne mo emela palo e nyenyane.
Some was against him, most of them. 90% was against him.
Ba bang ba le kgahlano le yena boholo ba bona dipesente tse 90 di le kgahlano le yena.
And that's about the way it is today.
Mme o batla ho le jwalo ka jeno.
In the religious crowds, when it really come down to the word and Christ, there's about 1% that would believe it.
Hara matshwili a borapedi ha o theohelwa tlase lentsweng le o Kreste ho batla ho ena le pesente e le nngwe e tla le dumela.
The other part wouldn't pay attention to it no matter what was done.
Karolo e nngwe ke ya lenatsa ho sa tsotele se entsweng.
They'd pass off some kind of a joke or throw a slam about it.
Ba kampa ba etsa motlae wa mofuta kapa ba le hlabe ka sesoma.
Just about the same.
Ho batla ho tshwana.
Things don't change very much. History just repeats itself around.
Nako dintho a di fetuwe hakalo nalane e phikuluwa e boela e iphita.
Well, we find that drawed a nervous tension. It had to. It must do it.
Be re fumane ho ho rausitse tsitsipano ya methapo. Ine loketse jwalo, e tshwanetse ho etsa ho.
They were waiting, they were wondering what he would do when he got there.
Ba ne ba lebeletse. Ba ipotsa se wa tla se etsa ha fihla mono.
They wanted to be there to get anything that he'd done. They wanted it.
Ba batla ho ba teng mono thuna ka ntho efe fela a entseng. Ba ne ba e batla.
They wanted to see it, they believed him.
Ba batla ho e bona, ba ne ba dumela ho yena.
Others had heard he was coming and they went up there to make fun of him.
Ba bang ba ne ba utlwile hore o atla mme ba nyolohela mono ho soma ka yena.
So after all the nervous anticipation, very unusual day, very unusual time.
Ka baka leo ka mora ditsipano tsohle tsa tebello letsatsi le sa tlwaelehang haholo nako e sa tlwaelehang haholo.
Church is asleep. The people's nerve was on edge. There were so many people there. Then it happened.
Dikereke di robetse, methapo ya batho e phahame, ho ena le batho ba bangata mono. Ya ba ya etsa.
On top of Mount Olive, come a little white donkey. Coming, walking down the hill.
Ho di mathaba ya mehlware, hatla esele e nyinyane e tshweu yatla, e theoa lerallana.
With a group of people, fanatically screaming, pulling off palms, leaves off the trees.
Sehlopa sa batho se hweleditse ka bohla barema mahlaku a difate tsa dipalema,
throwing their clothes in the road, screaming, Hosanna to the Son of David that comes in the name of the Lord.
Balahlela diaparo tsa bona tseleng, ba hoeletsa, Hosanna, ho morata fita ya tlang ka lebitso la morena.
This little mule, his rider was none other than God's anointed Messiah of the hour.
Bo mulete o munyanyane ona mokali wa yona ile mang ha ise Messiah ya tlotsitsongwa modimo wa hora.
God then, what was he doing?
Modimo le khateng le o ne a etsang.
What is that attraction up there on the hill?
Go hedi e o di mathaba mane ke a eng?
It's God making history and God fulfilling prophecy.
Ke modimo o etsa history. Mi modimo o phetha bo profeta.
And that always causes an attraction.
Mi ka mihla ho ra o sa go hedi.
It brings all the critics up, the vultures of this morning's message, and the eagles also. See?
Ho tsosa ba nyefu di bohle manong a molaetse wa o seng hona le di ntshu hape le ya bona.
They come together to find out what's going on.
Ba putya mo ho fumana se tsala.
Some coming for curiosity, some coming to find fault, others coming to criticize.
Baba mbatliso ke o rata ditaba, baba mbatlo fumana phoso, baba mbatlo nyat.
There's all kinds gathered, as we said this morning, believers, make believers and unbelievers.
Ho putheile mefuta yohle jwala ka re boletse o seng hona, badumedi, baikaketsi le bo mosadumele.
What's on the mountain? Prophecy is being fulfilled.
King o di mathaba, bo profeta bo a phetho.
Now, we'll see what takes place.
Jwale re tla bona se tsalang.
Now, in the book of Zechariah, in the 9th chapter and the 9th verse,
Joale buke ya Zakaria khaolo nya borobong le temane nya borobong.
Zechariah, one of the prophets, spoke in the spirit saying this.
Zakaria emongwa ba profeta o buile moyeng a bolela sena.
Rejoice greatly, O daughters of Zion.
Nyakala hol. Oho baradi ba Sioni.
Shout, O daughters of Jerusalem.
Utsela ditlatsi, oho baradi ba Jerusalem.
Behold, thy king cometh unto thee. He is just, having salvation.
Bona morena wa hao kieno utla wena, ke a lukileng, ya na le poloko.
Lowly and riding upon an ass, upon the foal, a colt the foal of an ass.
Ke a ikokobetsang, ya ka letseng esele e le mpetsana, namane ya esele e tsiadi.
Now, what was the matter with those scribes?
Jwale, molati inelu ufika bangodi bao.
What was the matter with those priests?
Molati inelu ufika ba priesta bao.
What was the matter with those religious people?
Molati inelu ufika ba tu bao ba borapedi.
This was wrote 487 years before it happened. By a vindicated prophet.
Ona ho ngotswe dilemo tse magolo a mane le mashome a ro a robedi a metso e supileng pele ye tsahala ka mo profete ya netefaditsweng.
It was already put into writings and called the Bible, the scrolls of the Old Testament.
Mme se ngotswe ka dingolo a le o bitswa Bibele, mangolo a phuthetsweng a testamente ya kgale.
Why couldn't they see that that's prophecy being fulfilled?
Hobaneng ba sa bona hore ke bo profeta bo phetwang?
The same reason they can't see it today.
Kalona le baka le ba sa e boneng ka jeno.
They took the word of God and made it of none effect to the people by teaching for traditions, for doctrine, the traditions of man.
Ba ne ba nkile lentswe la Modimo, mme ba leetsa le sena matla bathong ka o ruta e le meetlo. Meetlo ya batho e le thuto.
And of scribes, preachers, ministers, spiritual men so-called. Anointed ones would only read the Bible, they wouldn't be wondering what's taking place. They would know what it is.
Me hola bangodi, bareri badisa, bana ba moya, ba bitsanjwalo, ba totitsweng, ba ne ba ka bala Bibele fela, ba ne ba sa tlo iputsa se etsahalang, ba ne ba tla tsiba seo e leng sona.
God fulfilling his word.
Modimo o phetha lentswe la hae.
History was being made. Prophecy was being fulfilled.
History ne etswa, seprofeto sine sephetwa.
Salvation to the world was arriving.
Poloko ya lefatshe ne fihla.
The great day that all the prophets had looked forward to.
Letsatsi le leholo le ba profeta bohle ba ne ba le lebeletse.
All that was in the grave was waiting for that day.
Hohle hone ngo le libitleng ho ne ho lebeletse letsatsi leo.
Think of it.
Khid. Inahane.
All that had died. All the righteous of the blood of the martyrs and the prophets.
Bohle ba shwele. Hohle ho lukile madi a ba shwela tumelo le ba profeta.
But you just screamed out, Jerusalem, oh Jerusalem.
Itso na sa tswa hoeletse. Jerusalem, oh Jerusalem.
You that stone every prophet that ascend to you and kill the righteous.
When a tlipisa mo profeta emu le emu e o ke mo rometseng wena le o bula ba lukileng.
How often I have hovered you as a hen that would have brewed, but you would not. But now your hour's come.
Ke ratile ha kae ho bukanyetsa jwale ka go yetsa ho ditsionyana tsa yona empa o hanne empa jwale hore ya o ifihlile.
Everything that was in the grave, Abraham, Isaac, Jacob, all the prophets were waiting for this hour.
Hohle hone ngo le libitleng, Abraham, Isaac, Jacob, ba profeta bohle bana ba emetse hora yena.
And the church was blind to it.
Mikerek, ke a fo faletse hona.
Who is this? Cause all this noise.
Ke mang enwa? Ya tsosane rata lena lohle.
Who is that fellow that said one time, is not that the carpenter's son over here?
Takalo ke mang? Ba kile ba re ana eno a se mura wa metli na.
We know him.
Re a motseba.
Where did he get this wisdom?
Bohlale bona o bo fumane kae?
Why we don't seem connected with any of our schools?
Re la re mone a hokane le tsedintsa dikolo tsa rona.
We don't know any books he ever learned from.
Ha re tsebe dibuka tseo a ithutileng ka tsona.
Who is it?
Ke mang?
He was the answer of the prophet's prophecy.
Ine le karabo. Ya se profeta sa mo profeta.
Here he comes, riding upon the foal of an ass. What an attraction.
Ke no a tla ka le tsepesere ya esele. Go hedi e ka ka.
God was fulfilling his promised word. The hour that had been waiting since 4,000 years.
Modimo o na pheta lentswe la ha ile tshepisitsweng. Hora eo Isali ilebella dilimo tse dikidi tsenne.
And Genesis, the third chapter and the 15th verse, God had made the prediction.
Ho Genesis gaolo ya boraro le timana le shumele metse mehlano, modimo o ne a buletse pele.
The seed of the woman shall bruise the serpent's head, but his head shall bruise her heel.
Peo ya mosadi tla goba hlo ya Noa, empa hlo ya Noa e tla moloma seret.
That prophecy down through the Bible that had been predicted of this man coming.
Si profeto se o thewa le bibili, sine se boletswe ka o tla ha monna eno.
Here, just recently, there was a prophet who stood up among them that was vindicated the prophet, Zechariah, and he said that
me a se khale a holo mona ha o hla mo profeta ya ileng a ema hara bona, e le mo profeta ya netefaditsweng, Zechariah, a bolela a re,
you daughters of Jerusalem and you daughters of Zion, rejoice, shout, scream out.
Lona baradi ba Jerusalem, le lona baradi ba Sion, nyakalang, hlabang ditlatse, hweletsa.
For your king comes to you, meek and lowly and humble, riding upon the foal of an ass.
Hobane morena wa lona o tla ho lona, a le bonolo a ikokobeditse a ithobile a kaletse petsana ya esele.
And here those people that read that scripture day by day watched him come riding in and cried, who is this?
Miki mona batho bao ba badileng lengolo leo, letsatsi le letsatsi, ba mmona a tla kaletse, mme ba hweletsa. Eno ke mang? Ya bona?
God fulfilling his word to the people that should have known what it was, but they didn't know it.
Modimo na pheta lentswe la hae ho batho ba neng ba loketse ho tseba seo le neng le sona. Empa
when God fulfills his word, it always causes an attraction. Always does.
Hamodimo a pheta lentswe la hae ka mehla le rao sa kgwedi le etsa jwalo ka mehla.
Causes an attraction. For it is the unusual.
Le rao sa kgwedi hobane ha le a tlwaeleha.
So unusual when he fulfills his word to the modern trend of the day.
ihlile ha le a tloelea ha phetha tsa lentswe la hae ho tsamaiso ya mehla.
Cause the modern kingdom that they don't believe in it. They have their own way.
Hobane tsamaiso ya mehla ya jwale ha ile dumele bana le tsela ya bona.
Now we see and let us go back in the scriptures and take some other unusual events just for a few more minutes. When God fulfilled his prophecy.
Joale Riabona, ha re khutlela morao mangolo me re nketse ding tsa diketsahalo tse sa tloelwang metsotso e mmalwa hape fela mohla modimo ona pheta bo profeta ba hae.
God says anything, he's going to do it.
Ha modimo a bua ntho o tla yetsa.
All heavens and earth will pass away, but that word can never pass away.
Maodimo ohle le lefatshe di tla feta empa lentswe leo le kekela feta.
So it usually causes a scene. An unusual scene.
Kaba kaleo ka tloelo le hlaisa tema. Tema e sa tloelwa.
Notice how ridiculous that the word of God to a people who's supposed to believe it and yet it's so unusual they cry out, well, what's this?
Lemuhang, kamo ile busawana lentso la modimo ho ho batho ba tshwanetseng le dume. Mila o le jwalo. Ha le a tloelea ho ba bile ba hoeletse. Che hona ki?
Where'd you get that stuff? Who is this? What is this?
Ntoe winkile kai. Enwa ke mang? Hona ki?
When they ought to have been screaming, Hosanna! To the king that cometh in the name of the Lord.
Ati bana ba loketse ba ba hoelet. Hosanna! Ho khosi e tlang ka lebitso la more.
But there's just a little group doing that. Just a little group.
Empaine le sehlotshwana fela se etsang ho sehlotshwana fela.
About 4,000 years of prophecy for the greatest thing that could ever happen to the nation.
Ho di mabo profeta ba di limo tse dikiritsenne bantho e gholohadi e ka hlaelang tshaba.
For all the hope of the dead rested upon it.
Ho ba ne tshepo yohle ya ba afu ine isitlele ho yona.
All the future laid in it.
Bokamoso bohle bo robetse ho yona.
And the religious people that claim they believe it were screaming out, who is it?
Me ba tu ba rapid. Ba ipuletse ba le dume. Ba ne ba ho enwa ke ma.
What's this attraction? Something unusual. About the same. Just don't change. Not unusual.
Me ke go edi eng. Ntho e sa tloile hang. Ho batla ho tshwana, ha ke e fetuwa.
Let's see some of the unusual things that I just said. What was the attraction just before judgment struck the world and destroyed it by water? An old man,
around
120 years old, building a boat when there was no water to float it in.
Mona moholo ya ka ba ndi limotse le kholo le mashume a mabedi o a ha siketswana a thi ha o metsi a o sesisa.
Up there for years, standing in the door, building away on the interior, on the inside, and pitching it inside and out.
Ho di mo mona di limotse nga ta a me munyako a te a ka hare a se nita ka buka ka hare le ka ntle.
So the world's going to be swallowed up with water. The great scientific age.
Le hore le fatse le tla metswa ke metsi. Mwa o muholo wa mahlala.
What is that pounding up on the hill up there?
Ke o kokotela ha eng hodima le ralla mono.
Why is an old man by the name of Noah? And he's up there, the old fanatic.
Khere ke mona muholo ya bitswa Noah. Ni o ye mudimo bono le hlanya la gala.
The old man stood in the sun too long. His sun stroked.
Ke kilo le ye mi halelele letsatsi. O ba thutso ke letsatsi.
He's out of his mind. And he's building what he calls an ark. And saying waters is coming from up there where there is no water. And it's going to float all the people around.
Ula hlezu ke ke lele hai. Mi wa ahanto eo ai bitsang areka. Mi uri metsi a tla tswa hodimo mona mo o seng metsi. Mi a tla phahamisa batho bohle ka mathoko.
And everybody that don't hear his message. And everybody that won't come into that ark is going to be drowned.
Me motho mane manya sa utle molaetsa wa hae le motho mane manya sa keneng arekenye eo o tla gangwa ke metsi.
Did you ever hear such a thing? It was an unusual attraction.
Na likile la ukanto ekang eo. Ine ili kohedi esa kwaileha.
I imagine when the people wanted a good laugh, they went up and stood before the ark door and laughed.
Kia hola ba tuaba na babata uitabula hamunati, bane banyulu helamonu, miba ema pilamunya kwa areka lutse.
Why, you said it was going to rain 100 years ago.
Hello, we say it on the limonza le holo te fitile.
Grandpa told me he heard you up here saying it's going to rain.
Ntatemulu umplelet, aru utwila udimu mona, uri itla.
And you're still beating around on this old piece of wood up here?
Niu sanze uko kotela sikoto sewa sa khale sa patsu udimu mona.
Why don't you get next to yourself?
Ubani ngusa ipumani.
But it was God. Get ready to confirm a promise and to fulfill a prophecy that his prophet had made.
Impaine le mudimu a itiksetsa o thasisetsa tshepiso le o phethatsa se prophet o se mo prophet wa hai a sientseng.
Very unusual. God fulfilling his promise to Noah while others was laughing.
Isola haholo mudimu o phetha tshepiso ya hai ho Noah ha ba bamba ntse ba tsheya.
God was also getting ready to make history. To show to others, even to this day, that he keeps his word.
Ape mudimu na itukseta weza history hubon sababa. Isi talufi taletatin lena. Huri ubuluka lentula hai.
No matter how unreal it seems unreasonable, he still keeps his word.
Husa toteleka mo ibonalang isin nit. Liu hai lwa kimabak. Usanse abuluka lentula hai.
He was making an example. Out of that old man pounding on that ark. For these people here in America tonight. And all over the world.
Unaetsa mohlala ka lekhekuleo le otlelang areka eo. Ho batho bana mona America bosiung bona le o lefatshe lohle.
No matter what science says, what they say, this, that, or the other, he still keeps his word. He was making history.
Ho sa tsotele seo mahlale a se buang seo ba se buang hona hane kapa ho hong. O sa ntse a boloka lentswe la hae.
What was the attraction one day? An unusual thing happened back in the wilderness. And it was a bush that was on fire. And a runaway prophet was standing down in the wilderness. He never heard no voice. Never heard no sound, but he looked and seen an unusual thing up on top of the mountain. God! Was trying to attract his attention. Same is it today.
Mudim, unyalika huhula maikutwa hai. Watswana le kajeno.
God was getting ready to fulfill his word by his prophet Abraham.
Mudim, una le muthating o pheta lentsula ona ka mo prophet wa hai Abraham.
Your seed shall sojourn 400 years in a strange land. I'll bring him out with a mighty hand.
Peo ya hoe tla ja ka dilimo tse magolo a mane le fatse nisile ke tla bantsha ka letso le mat.
And he was preparing a man for the job. As he was preparing an ark for a safety place for all who would believe.
Niuna shopiseta munna musebetsi jale ka hana lukseta bohle ba tla dumela areke ya sithabelo.
God put this bush on fire, and this sheep herder Moses said, "I will just turn aside to see what this strange thing means."
Mudimwa tuisa sata sena. Memo budisana eno wa dinku mo she are ke tla fapohela o bona sele ka nwang ke mohlolona.
And when he got Moses up to the bush, he spoke to him.
Me o ba afikise mo she hlahleng a buisana le yena.
What was the attraction later in the pilot's hall when this sheep herder threw down a stick and it turned into a serpent? God fulfilling his promise to Moses.
Inele go hediang ha morao ka holonya Pilato. Mohlamudisa eno a dingu a lahlala molamo. Me wa fetwa noa. Mudimo. What was
the attraction at the Dead Sea? When Pharaoh's horses was all astonished. When they seen a wind come down from the heavens and part the Red Sea from right to left.
Hadi bona moya o thewa mahodimo. Mme o arula lwatlele fubedu ho tala ka ole le tona ho isa ka ole le tshiadi.
And a poor bunch of slaves walking in the duty of God walk across that on dry land.
Mme se khagata sa magoba a tsamang ka kutlo ya modimo a tshela mono mo bung o omileng.
What was it? God keeping his word.
Ineling modimo no lo buluka lentso la ona.
The deadness moved away. A living people went across. And a spiritually dead people tried to impersonate it and drowned
it.
God fulfilling prophecy and making history. That was the traction at the Dead Sea. What was the attraction the second day after that? At Mount Sinai. When all the people was commanded not to come at their wives. When they asked to wash their clothes and sanctify themselves and gather around the mountain.
Where
a man by the name of Moses had said he met God in a pillar of fire. And God had said to Moses, I'm going to come down amongst the people. I'm going to confirm that what I told you and who I am, I'm going to show them that I am that God. That was attraction. God fulfilling his word. What was the attraction one day in history where a nation had forgot God? Where the people had become formal and indifferent. Where the priests had all went with the modern trend. The prophets prophesied according to the will of the priest. And in that day, as usual, they had one man that they thought was a fanatic. He talked about women wearing paint and everything, and he was a kind of odd sort of a guy. And this old fellow had come down and said to the king, not even dues go to call, come until I call for it. And we find out then that he had hid himself and run away from it. And he hid out in the wilderness somewhere. The company thought that maybe he had starved to death or perished. But he had been fed pretty well. Water too. And here he was, come down, and said, do you see that I have thus saith the Lord? Now, if you're not convinced yet, let's go up to the top of the mountain and prove who's God.
For
he had another vision from the Lord. He said, choose you an altar and make it, and choose ox and slay him. I'll make an altar of the Lord, and also I will put ox on mine.
Ke tla ha altare ya morena, mme le nna ke tla bea pholo hodima ya ka.
We'll both make a sacrifice and let the God that's God answer.
Bobedi re tla etsa sehlabelo, mme Modimo eo e le Modimo a ke a arabele.
He would have by no means done that if the Lord hadn't told him. He said so later.
A ka ba sa etsa ho, ho la morena na sa mmolella, o boletse jwalo ha morao.
I've done this at all this at your command, Lord.
Ke entse hona ka, hona hohle ka taelo ya hao morena.
But what's the attraction?
Impa, ke kgohedi ya eng?
It's got 400 priests standing on the hill. And the king up there in his chariot with all of his armors and guards standing around.
Hona le ba priests ba magolo a mane ba eme ngodima le ralla le morena o dimo mo nka koloi ya hae ka di hlomo tsohle tsa hae le ba lebedi ba hae ba eme ka mathuko.
And this old woolly fuzzy face looking man, bald head and hairs hanging down over his face.
Mme monna eno wa kgale ya mohete sefatlhego se batla se rothofetse a le lefatlha le moriri o lepeletse sefatlhong sa hae.
Piece of sheepskin draped around him, hairs all over his body, standing up there with a stick in his hand, a crucifix all in the other hand.
Sekotana sa letlalo la nku se mothatetse a le mohete hohle mmeleng wa hae o ne a eme mono ka molamo letsohong la hae le lefisana la ole letsohong le leng.
That just said 3 years and a half before that, not even dew will fall till I call from it for it.
O ne a boletse dilemo tsa tharo le halofo pele ho moo esita le phoka e ke ke ya lala pele ke e laela ke e bitsa.
Taking the place of God with such things as halos and shatters and all they talk about.
O ne a nkile sebaka sa Modimo ka dintho tse kang didikadiko tsa lesedi le diriti le ntho tsohle tseo ba buang ka tsona.
And here that old fanatic standing up there on the hill bringing all these people up there.
Mme ke mona lehlanya leo la kgale le eme mono hodima leralla.
What was that attraction? It was God fixing to vindicate his prophet to be right.
It
was God fulfilling prophecy. God also making history, fulfilling the word.
A
few hundred years after that, there was a man anointed with that same spirit. And he came out of the wilderness. Not connected with any organization, so his daddy was an organization man. A priest of an order.
Me a tsofelleng a sa ikamanye le mekgatlo efe fela, le a ntatae ne le monna wa mokgatlo.
But he come out of the wilderness, dressed with a sheepskin around him. Hair all over his face. Instead of being gray, it was black. What was this man's attraction that attracted all Jerusalem and Judea?
Some of them
going out said, there's a wild man down there. He's trying to drown the people in water. Who ever heard of such a thing as that? Others were curious and saying, this must be the Messiah. One of them said it could be one of the prophets. They didn't know what to think. But what was it? It was God fulfilling Isaiah 40. Where he said, behold, what he would do in the last days. I would send his servant. What he would do.
Then
we find a few weeks after that, that man being so positive of his message, till he said, there's one standing in among you, whose shoes I'm not worthy to bear. He will baptize you with the Holy Ghost and fire, as I baptize with water. One day an ordinary young man, about 30 years old, walked down and was baptized. And when this man come, there was such an attraction by the prophet. The prophet acted strange that day. The congregation couldn't help from watching the action of that prophet when he was debating with the priest across the river. They said, God built this altar. God told us to do this. Moses is the prophet. We believe Moses. The sacrifice will never be done away with.
Moshe ke yena mo profeta. Re dumela Moshe. Sehlabelo seke ke sa fediswa.
I can hear John answer back. Said, have not you read in the scripture what Daniel the prophet said?
Ke utla Johane a rabela hore na le a bala lengolong se buletsweng ke mo profeta Daniel.
The daily sacrifice will be done away with.
That
hour has arrived. Have not you read what Isaiah said in the 40th chapter? The voice of one crying in the wilderness, prepare the way of the Lord. There's two prophecies for me. And another thing, did not you recognize our prophet 400 years ago,
Malachi?
When he spoke in the third chapter, he said, behold, I send my messenger before my face to prepare the way. Don't you know this fulfills prophecy? Prophecy was being fulfilled.
And
about that time, the prophet turned and said, behold, there comes the Lamb of God that takes away the sin of the world. Now what's the attraction? It's changed from the prophet to his prophecy. Now notice what comes to pass. Here comes an ordinary man, known of no one, a carpenter's son. Come walking out in the water. When John the great prophet said, I have need to be baptized with thee, why comest thou to me?
Yerha John the prophet
He said, suffer that to be so. But as a prophet and the word, it behooves us to fulfill all righteousness. So he understood the sacrifice had to be washed before presented, and he baptized
him.
Now! There's another attraction takes place. When he went up out of the water, this prophet who had been so loyal to declare his age and the time, he looked up and he saw the heavens open. He saw the Spirit of God like a dove descending upon him. And a voice saying, this is my beloved son in whom I'm well pleased. God was vindicating a prophet's message what was attracting the attention at the Jordan.
The
brother sang a while ago, he was supposed to sing, on the hills far away stood an old rugged cross.
Mwena o binne na kwana e fitileng ka pa ona tshwanetse ho bina. hudima le ralla le hole hole ho eme se fapano sa gale se makukuno.
What's the attraction on Mount Calvary?
Ho hedi kia eng hudima thaba ya Calvary.
When we see the religious world had condemned him and the Roman government had sentenced him to death.
Hari bona le fasi la borapedi le mo ahlotsi mme mmuso wa Roma o mo ahloletse lefu.
And here he was, hanging between two malefactors, starving for a drink, blood running out of his body.
Mikienwa, unale keta pakenza di singi zepedi, abulawa kile nyora, madia porosela milengu hai.
There he hangs, crying, "My God, my God, why has thou forsaken me?"
Kie uale keta, wala, mudimu waka untahlesi na.
And the religious people standing there looking at it.
Mi ba tu babu rapet. Bae mi monu bae shebi.
Little did they know that the prophecy of the Old Testament was being met right there at Calvary that time.
Basa tsibili ha yinyane hore prophecy sa testament ya khale. Sine se phetwa hona mo Calvary kana ko yona eo.
David himself wrote, "I fell into the spirit like all prophets." He act like it was him.
David ali yena ungodile a etsa. A kena moyeng jwa le ka ba profeta bohle a etsa e ka hoja ke yena.
David cried in the 22nd psalm, "My God, my God, why hast thou forsaken me?"
David alla pesalemeng a shuma bedi ntse mmedi modimo aka o ntahletse nna.
All my bones they stare at me.
Nkabala masapu aka ka ofela.
They pierce my hands and my feet.
Ba hlabile matso aka le maoto aka.
David speaking like it was him.
David abua ikaine liena.
And it wasn't David, it was Christ in David.
Huminesi Davida ineli Kriste ka Davida.
And here the very prophecy that went forth of all the different prophets was being fulfilled on Mount Calvary.
Miki mona sona si prophet setswile saba profeta bohle ba fapani sine se phetwa o di mathaba ya Calvary.
What's the attraction on Mount Calvary? God fulfilling his word.
Ke hoedi ya engudi mathaba ya Calvary, modimo pheta lentso la ona.
Another attraction was on the mount. Was on the day of Pentecost.
Hoedi engwine le udi mathaba, ine le ka letsatsi la Pentecost.
When all of us up there in religious feast thought they got rid of all the fanatics.
Mohlaba o bohle ba etetse mokiti wa borapedi, ba ne ba nahana hore ba falaritse mahlanya ohle.
They hadn't heard from him for 10 days. All of a sudden, like a beehive, they broke out of the top of the building.
Hang hang, jolo ka sasa di noti, babete ya ka odima muhao.
Out into the streets of screaming and carrying on.
Hutsola di trate mba huele, tami ba itshere ka hore le ka hore.
What is this? What meaneth this? Are all these men drunk?
Hona king, hona hubulela, na bana bana boche batahilo.
Watch.
Shokomela.
And a prophet stood up among them, as the order of a prophet should be.
Mimu profeta, I am a harabona kamo hulukela mu profeta kate.
It said, "Ye men of Israel, and you that dwell in Judea, in Jerusalem, let this be known unto you and hearken to my words."
Mia, luna banna ba Israel, liluna ba island Judea, Jerusalem, huke utzizo kilu, nilu utali pulelo tzaka.
These are not drunk like you think they are.
Batu bana haba tawo jalo kali likanya kabona.
But this is that,
amen,
which is spoken of by the Lord to Joel the prophet.
Impa, hona kihwani, hobulo zinki murena, kajuele mu prophet.
It shall come to pass in the last days, I'll pour out my spirit upon all flesh.
Mishanya katelo, kita tsela namayoshe kamoya waka.
That was the attraction.
Hohedi ineli eo.
The religious people, after crucifying the Prince of Life, and everything, still didn't see the promise of the coming of the Holy Spirit.
Batu ba borapedi ka morao thagisa khosane ya bophelo le ntho yohle. Ba ntse ba sa bone tshepiso ya ho tla ha moya o halalelang.
The attraction, who is this? What meaneth this? What's the matter then, people?
Ho hedi, enwa ke mang? Hona ho bolelang. Bothata ba batho bana ke bofe?
Oh man. It's the same today.
Oh khidi.
We'll bypass a lot of this to bring it to this hour. The same thing is today.
The same
thing is taking place, the same questions asked. What's all that racket?
Ho hla ntwe tswana ka jeno. Ho ntse ho botswa putso e tswana. Malata diana ana ho hle ke ya eng?
Look up and down the street, Carson, Michigan, Florida, from Maine to California.
Dikele shebe o dimo le tlase strateng. Makolo ya tswa Michigan. We are Florida. Who to Maine? We are Ophita, California.
This morning, when I was riding out right afternoon, was going down the street. Wife and I was looking at license on cars. That's where I thought of this text.
Who sang one haki to ake khanna kapa? Kamurampa ya mutsiare. Nere tausa ka strata na le musadi rishabile di license tamakuloi. Kihona moki na hanenga tero ena.
What means this?
Hona hubulela.
Just as it said, where the carcass is, there the eagles will gather. Amen.
Jaloka hai bullet. Moshi to pusilin tendin to rita bukanateng.
I said to my wife, honey, you remember the last night when I had to say goodbye to everything was dear to me on earth and go into the fields to start something that God had said do?
Karom saduwa kamuratua, usapula busiwa mama obani. Ha ke ne ke lokela ho sadisa ntho yohle eo ke rata lefatshe le ho kena masimong ho qala seo Modimo a itseng se etswe.
You sang that song, oh, they'll come from the east and the west.
O ile wa bina pina eo, o ba tswa botjhabela le bophirima.
They come from the lands afar.
Ba tswa mafatsheng a hole.
To feast with our king, to dine as his guest.
Ho keteka le morena a rona ho ja e le baeti ba hae.
How blessed these pilgrims are. Beholding his hallowed face, aglow with love divine.
Ba buham fahleho sa hae, se tlotlehang se bekenya ke rato le mokgethwa.
Blessed partakers of his grace, had gems in his crown will shine.
Majalefa a mohau wa hae, jwalo ka mahakwe moqhakeng wa hae.
That's what the attraction is.
Ke se o gohedi leng sona.
A predestinated seed of God who can't do nothing else but follow it.
Peo ya Modimo e reretsweng pele e kekenyaetsa letho ha e se ho le latela.
Means more than life to us.
Le molemo o feta bophelo ho rona.
Take our lives, but you don't take that.
Falatsa maphelo a rona empa le se ke la falatsa hono.
What is the attraction?
Gohedi ke ya eng?
God as usual, fulfilling his word.
Modimo ka tlwaelo o pheta lentswe la ona.
He's fulfilling the word of Zechariah. Again, Prophet Zechariah.
Ubuela petal into la Zachariah, la mo profeta Zachariah.
We read the ninth verse a while ago, when Jesus entered his temple, entered Jerusalem, riding on a little white donkey.
Hona mo kibadilen ten timana nyaburubu na kwana efitile. Musa Jesu akena ntempele nyahai, akaleti kapake na Jerusalem akaleti eselana etu.
The prophecy was fulfilled that Zechariah said,
"Hone o petule se prophet sena seo Zechariah a se buile."
Here it is, rejoice greatly, O daughters of Zion, shout, O daughters of Jerusalem.
Ke sena nyakalanga o lona baradi ba Sion, hlabang ditlatse lona baradi ba Jerusalem.
Behold, our king is coming unto thee.
Bona morena lona o tla ho lona.
He is just and having salvation, lowly, riding upon an ass, and upon the colt, the foal of an ass.
Ulukile me una le poloko, ui koko bedite, ukaleti esele, me uudima eselana, petana ya esele.
That's what the attraction was at Jerusalem, at the religious headquarters.
Kise ukhoe dine le sona Jerusalem, hona muonu ntukhulu ya burapet.
Now, we see a last day happening.
Jwale, ribona keza lolita tilatete.
Let's just turn a few pages on in Zechariah and see what he said about it.
Haripete matape amalwa pijana ho Zechariah me re bone se wa se buileng ka yona.
Let's turn over then for the last days.
Haripete matatsinga qetelo.
That was the middle age. Let's turn now to the last days.
Mo ine le mongwa o maharing. Jwale haripete matatsinga qetelo.
And turn over to Zechariah, the 14th chapter, and beginning with the 4th verse and listen.
Me le petle ho Zechariah gaole a le shimele metsumine.
And we're going to read down a portion of the scripture, about 9 verses, from 4 to 9. Listen close.
Mere tla bala karolo ya lengolo ditimana tse ka roba mona o le mong ho tloa ho nne ho ya ho robong mamelang ka hloko.
And it's prophesying of his coming. The last days, listen close now.
Mele profeta ka o tla hae matsatsi a qetelo mamelang ka hloko jwale.
This is thus saith the Lord, it's the scripture, Zechariah 14.
Hona ki huri alo mrena, ki mangolo, Zechariah 14.
Remember Zechariah 9, what it said? And they didn't recognize it.
Leopula Zechariah wa rubong, sewe sibuileng, mehabaka ba yelelua.
Now what is it today, Zechariah 14? Speaking of his coming.
Jwale ka jeno king, Zechariah 14, ebu anka ota ahai.
And his feet shall stand in that day upon the mount of olives again.
Mautua haya tae makasatileo, hodima taba ya meshwari hape.
Which is before Jerusalem, on the east.
Epila Jerusalem akangabu chabe.
On the mount of olives shall cleave, in the midst thereof towards the east and towards the west.
Metaba ya meshwari tapetua hokala kabuhari, huisa ngabu chabe la lingabu pirimela.
And there shall be a very great valley.
Ube usaye khoso e khuluhat.
Half of the mountain shall be moved towards the north and half towards the south.
Karolo engwe ya thaba etla suthela ngale boya engwe ngaborwa.
And you shall flee to the valley of the mountains.
Letla bale ya ka khohlo ya dithaba tsaka.
For the valley of the mountains shall reach from Azel. Yea, you shall flee like you fled in the days of the earthquake, in the days of Uzziah, the king of Judah.
Hobane khohlo ya dithaba tsewe tla fitla etswa asele le bale ye jole ka mihleng eo le bale ile eng ka bakala tshisinyo ya lefatshe mihleng ya Osias morena wa Juda.
Another earthquake splitting open the earth.
Tshisinyo engwe e petsola lefatshe.
If you want to follow out a scripture here, notice in this first, fifth verse it applies that the cleaving of the Mount of Olives is due to an earthquake.
Haiba le batla o latela lengolo mona le muhanti mana yena ya bohlano e re ho petso ha thaba ya mehlware ke ka bakala tshisinyo ya lefatshe.
And this is confirmed by Isaiah 29:6 and Revelation 16:9.
Me hona ho thasisetswa ke Esa mashamba le motho rubong tshilela le tseno le le shumela motho tshiletse rubong.
Exactly, what is it?
Hantle king.
The same prophet told of his first coming, seen his second coming.
Yena mo profeta ya boletseng o tla haela o qala o bone o tla haela bobedi.
Notice as in the days of the earthquake.
Le mohang jole ka mehleng ya tshisinyo ya lefatshe.
See what the earthquakes are doing, see the predictions of them.
Le bona seo di tshisinyo tsa lefatshe di sietsang le bona ho bolelo ha tsona e sa le pele.
And the Lord your God shall come and all of his saints with thee.
Me Jehovah modimo wa lona o tla tla a ena le bahala le di bahae ka ofela.
And it shall come to pass in that day. Hallelujah.
Katsatileo. Hallelujah.
In that day, the light shall not be clear or dark.
Katsatileo. Le seri di tla ba siyo kapa le ganya dinaledi ififatswe.
But it shall be one day which shall be known to the Lord, not day nor night.
Itaba letsatsika. Letsatsi le tsejwang ke Jehova le keke la e ba nyene ka pabusiu.
But it shall come to pass that in the evening time it shall be like. Oh God.
Empa nako nya mantsibuya le sedi le tla ba teng. Oh modimo.
It shall be like about the evening time.
Le sedi le tla ba teng nako nya mantsibuya.
Same prophet, and the people is blind.
Mo profeta na ye, me ba tuva fufet.
What's the attraction?
Kiko he di ayi.
Let's read a couple more verses.
Haribale ndi timana tedi semalo.
And it shall be in that day that the living water shall go forth from Jerusalem.
Katati leo, meti akolang atazo Jerusalem.
Half of them towards the former sea. And half towards the higher sea.
Karolo engwe ya ona iphalele lewatle na botshabela engwe iphalele lewatle na bophirimela.
In the summer and winter shall it be the gospel going forth both Jew and Gentile.
Hone ho be jwalo le hlabula Maria evangeli iatswa mo Jude le mo ditshaba mmo.
And the Lord shall be king over the earth in that day, and there shall be one Lord, and his name one.
Jehovah etlaba morena wa lefatshe lohle ka tsatsi leo mme ho be le Jehova o tla ba mong le lebitso la hae le beleng.
It shall be light about the evening time. Right! The way to glory you will surely find.
Lesedi le tla ba teng nakong ya mantsiboya hantle tsela e yang ganyeng le tla e fumana ruri.
In the waterway is the light today.
Lesedi le tshabile tseleng ya metsi ka jeno.
Buried in the precious name of Jesus.
Le patilwe ka lebitso le tlotlehang la Jesu.
Young and old, repent of all your sins.
Batjha le baholo ba kandibintsa lona.
The Holy Ghost will surely enter in.
Ruri moya o halalelang o tla kena ka hare.
The evening light has come.
Lesedi la mantsiboya le tlile.
It is a fact that God and Christ are one.
Kinnete modimo le Kriste ba bang.
See where we're at?
Le bona mo re leng teng.
Nations are breaking. Israel's awakening. The signs that our prophets foretold.
Ditshaba di a thuthumela. Israele ya phaphama. Pontsho tseo ba profete ba di boletseng.
That earthquake to the Gentiles to the last day.
Ho reketla ho ha lefatshe ho ba ditshaba tsa tsina qetelo.
The Gentile days numbered, with horrors encumbered, return, O dispersed, to your own.
Matsatsi a badi chaba badilwe, ka tsietsi tse phuputha, khutlelang o ba khalani ha boluna.
You just been kicked out in these arks carried on new carts. Get out of there before death strikes you.
Lona ba reetswe kantle, le ka diareka tse beilweng hodima makoloi a matsha, tswa mmono ka pele pele lefu le otla.
God has confirmed it. It shall be so.
Modimo o itisitse ho tla ba jwalo.
Let us turn over to another scripture in the Old Testament. Malachi, the fourth chapter. And read that little fourth chapter.
A re petleng lengolo le leng testamenteng ya kgale. Malachi ya kgaolo ya bone. Mme re bale kgaolonyana eo ya bone.
Behold, the day cometh that shall burn as an oven. And all the proud, yea, all that do wickedly, shall be as stubbles.
Bona letsatsi le atla le tshisang jwalo ka mollo wa sebupi. Mme ba ikgumose bohle, bohle ba etsang bolotsana ba tla ba jwalo ka matlakala.
Now this is not, this Malachi 3 was the first coming now. Here's the next coming.
Jwale ena ha se eo ke Malachi a tharo. Ene e le ho tleng la ho qala. Jwale ho tla ho latelang ke hona.
Even the Dr. Schofield here, I certainly don't agree with him in his footnotes, but he's got it lined out here, right?
Isitalenga ka Schofield timona ruri akidumelana le yena ka dinthatsa hai empa mona o inepile.
The commission of John, the Malachi 3, and the second coming of Christ and Elijah beforehand.
Thomo ya Johanne ho Malachi a tharo le ho tla Kriste la bobedi le Elia pele ho mo ho lukile.
All the proud shall burn, up saith the Lord of hosts.
Ba ikhomose bohle batla tshiswa ho bolela Jehova wa magotlo.
And it shall leave them neither root nor branch.
Me ho se hlole ho sala ho bona motho ka palekala.
Where's the eternal hell then?
Di kae di hele tse sa feleng he?
But unto you that fear my name shall the Son of Righteousness rise with healing campaigns, healing in his wings.
Empa ha ile lona ba tshaba lebitso la ka le tla tshabelwa ke letsatsi la oloka le nang le matsholo a poloko poloko mahlaseding a lo.
You shall go forth and grow up as calves of the stall.
Le tla tswa le be le thale jwalo ka manamane a nontshitsweng.
And you shall tread down the wicked.
Le tla hatakela ba bolotsang.
They shall be ashes under the soles of your feet in that day that I shall do this, saith the Lord of hosts.
Ba tla ba molora ka tlasa bohato ba maoto a lona tsatsing le tla etswa ke nna.
Remember the law of Moses, my servant, which I commanded him in Horeb, for all Israel, the statutes and judgment.
Hopolang, molao wa Moshe mohlanko wa ka o ke o laetseng ba Israele bohle ka yena Horeb. Molao le kahlulo.
Here's the coming of Elijah.
Ho tla Elia ke hona.
Behold, I will send to you Elijah the prophet.
Bonang ke a le romella mo profeta Elia.
The last closing scripture of the Old Testament.
Lengolo le qetelang testamente ya khale.
I'll send you Elijah the prophet before the coming of that great and dreadful day of the Lord.
Ke tla romela ho lona mo profeta Elia. Ho iso o tle letsatsi leo la Jehova le tshabehang.
And that couldn't have been John.
Joale e o ne ke ya ba Johann.
No. See, the world wasn't burned up. The righteous walked out on the wicked. No, no.
Chele ya bona. Le fatse ya le ya kala tshiswa me ba lukileng ba tsa maodima ba bolotsana le ya bona cheche
before the great and dreadful day of the Lord
pele ho letsatsi le leholo le tshabeang la Jehova
and he shall turn the hearts of the fathers to the children and the hearts of the children to the fathers lest I come and smite the earth with a curse
o tla busetsa dipelo tsa bontate o bana ba bona le dipelo tsa bara o bontata bona hore ke setsuwe ke tla ke otla le fatse ka o le timeletsa.
Notice the accuracy of the Holy Spirit, that it would not confuse them two comings of Elijah.
Le mohangu tsepa mahamo ya o halalelang ha o saka wa fapanya ho tla ho mena haning habedi ho ha Elia.
Malachi 3 said, "Behold, I send my messenger before my face."
Malachi ataro ite bona nki ruma lengo salaka pilaka.
Jesus asked about John.
Jesu na busu ka Johanne.
He said, if you can receive it, this is who the prophet said, I'll send my messenger before my face. This is the Elias that was to come. Malachi 3.
We tell kai amuhela kiena emu prophet abuletin kaena, kita rumalin musalaka pilaka, enwa ki Elia yanen alukela hota, Malachi ataru.
Notice the scripture so accurately gives it.
Lemuhali ngolole ishaisa kautsepama.
Watch what this, to show the, them who wants to believe, them who wants to see.
Hlokomelang seo ntho ena ho bontsha bao ba batlang ho dumela bao ba batlang ho bona.
Remember Jesus stopped in the middle of a scripture because part of it was fulfilled then to rest for his second coming.
Hopulang Jesu o thula bohareng ba lengolo hobane karolo ya lona e ne e phethilwe lekgatheng leo e setseng e bakeng sa ho tla hahaela bobedi.
To preach the acceptable year of the Lord, bind up the brokenhearted and stop.
Ho bolela ngwao o molemo wa morena ho tlamela ba robeileng dipelo.
Not bring judgment to the Gentiles until his second coming. Notice this scripture here parallels that. And he, Elijah, shall turn the hearts of the fathers to the children. Now speaking of Malachi 4, do not get it mixed. Or Malachi 3.
Jwale ho bua ka Malachi 4 e seng mo le ferekanya ka pa Malachi 3.
John, Elijah, who came in the days before the first coming of Christ.
Johanne Elia ya tlile mehleng ya pele ho fitla ha Kriste la o qala.
Turn the hearts of the old patriarch fathers to the message of the children, the new message.
O buseditse dipelo tsa bontate ba ba patriareka ba kgale molaetseng wa bana.
Now watch, and the hearts of the children to the fathers.
Jole le hlokomele, le dipelo tsa bana ho bontate.
In his second coming, in the last days, he turns back to the apostolic faith again.
Amen.
Ho teng ha haela bobedi, malatsing a qetelo, o boela a busetsa morao tumelong ya ba apostola.
See how perfect the scriptures line up?
Le bona ka moo mangolo a bapang ka phethalo ka teng.
That was the end of the Old Testament. The Old Testament. Now, we see there's light in the evening time.
Moine le pheletso ya testamente ya khale. Testamente ya khale. Jole re a bona hore le sedi le teng nakong ya mantsibuya.
What is it? It's the top, Mount Treetop, as I said this morning. We've come up through denominations, through not an orange tree like I spoke of this morning.
Ki ing, ki shuru. Taba shuru ya sefate jalo ka ke boletse ho seng hona re fitile diputeng tsa bodumedi ho feta e seng sefate sa lamunu jalo ka ke buile ka sona ho seng hona.
But we've had grapefruit, lemons, all kinds of other things that wasn't like the beginning at all.
Empa ri le ra fumana pomelo lamunu e budila mefuta ya dintho tse ding tsohle tse neng di sa tshwane le tshimolo ho hang.
But after, don't miss it. Here it comes.
Impa kamura, lisikela ifosa kiena ita.
After all the denominations is played out, they didn't have any light to begin with.
Hoba, dipute o tsa mokgatlo di fit. Di ne di sna le seri le o kaleng.
There will be a day that can't be called day or night.
Ho tla ba le letsatsi le ke keng la bitswa motsheare kapa bosiu.
What are they doing? What are they doing?
Baetsang. Baetsang.
What does a lemon do on an orange tree?
Lemon e etsang sefateng sa lamunu.
It takes the original life of the orange that's coming up and perverts it. You're a lemon.
Inka bophelo ba mantla ba lamunu bonyolohang. Me e bo gopa misi. Ka lemon e budila.
That's what the denominations has done to the word of God.
Ke sa o di puta o tsa megato di siantse lentswe la modimo.
Made the word of God of no effect by their traditions.
That's thus
saith the Spirit of the Lord. They have brought forth lemons, grapefruits, not oranges. But what did the prophet say? The same one that said for our text tonight. Rejoice, O daughters of Jerusalem. Shout loud, daughters of Zion.
Nyakalam baradi ba Jerusalem. Shabandi tati baradi ba Sioni.
For your king's coming to you, meek and lowly, sitting upon the foal of an ass.
Ubani moreno aluna utauluna alibunolo miwi tobile ukalete pesane ya esele.
Notice that same prophet said there will come a time of the ripening the sun set upon the earth to ripen the fruit.
Lemuhanye na muprofita ya witse nako ya obutswa itla fihla letsatsi le romela go dima lefatshe go butswa tholwa.
Why couldn't it ripen? There's no fruit there to ripen. But the life is still traveling on.
Go bani isa gona o butswa ha o tholwana e ka butswa mono empa o phelo bontso butswa lapile.
It come up to a grapefruit to be an orange. Found out it organized. It was a grapefruit.
Bofitile ka ara pomelo. Ho bala moon. Bafumana hore e hlophisitse. Ine ele pomelo.
It went again. It come out that time a lemon.
Babuela batama. Bahla mohlango ile lamunu e budila.
Went on again. It turned out to something else.
Babuela batama. Bafetwa ntwe engwe sile.
And in the last top of the tree, it's turned out to a tangelo, which is half orange. Half lemon.
Miketelon shurunya sifate, bafetu atangelo, ili mutsuakwa la moon. Mutsuakwa la moon e budila.
A mixed breed, a perverted thing.
Sesa iswa se tsuakilwe, nto e chupa misitwe.
Come on to a perversion, living off that same tree.
Ufetu a chupa miso, ipila kasfate seo.
The shock almost deceived the elect. It looks like an orange, but it ain't.
Le khapetla le ka thetsamba ghetwa e tshwana le lamunu impasiona.
But it shall be life when she grows beyond organization.
Impa le sedile tabate ha se hola se fetela ka ngane ho mogato.
When she gets out of past organization and blooms out again, she'll put forth oranges like she was when she went into the ground.
Ha se feta mogato se boela se thunya.
And then it shall be light. What's this attraction? What's this happening? Fulfilling God's word. There's two witnesses of the Old Testament that this would happen. Let's take John 14:12. Of the New Testament.
Harinken Johanne lishumenne lishumepedi ya testamente encha.
Jesus said, he that believeth on me, the works that I do shall he do also.
Jesu ubuletsi ya dumelang honna mesebetsi eo ke yetsang o tla yetsa le yena.
Also in Luke 17:22-30, he said,
hape o Luke lishumesupa mashabeli ya metsumedu fika ho mashume a mararo ubuletsi.
As it was in the days of Lot before Sodom was burned, so shall it be at the return of the Son of Man. That day when the Son of Man is being revealed.
Wotaba jwalo khutlana mo ramotho. tsatsi le o mora motho a ntseng a senolwa.
Oh, just look at the scriptures.
Oh, sheba mangolo fela.
The Son of Man, Jesus Christ, the same yesterday and forever.
Mora motho, Jesu Kriste yena maobane ka jone le ka o sa feleng.
Throw it past denominations. Throw it into the top of the tree.
Huhula o feta mikhatlo. Huhula o fihlela hlurung ya sefate.
What did he say in John 14 or 15?
Uite ngo Johanne le shumenne ka pa le shumehlano.
Every branch that's in me that doesn't bring forth the fruit, it'll be cut off and pruned, thrown into the fire and burned.
Le kala le le hunna le sabeng thulwana le tla reng le hlaulwe le lahlele molong le tshiso.
Whatever branch that'll bring forth fruit, it'll be purged.
Impa le kala le beyang thulwana le tla hlwekiswa.
Oh, there'll be a true farmer in Latarine in the last days upon that little group that come with him on this little donkey.
Oh, ruru tla fitla pula ya magonti ya selemo le ya ho etla matsatsing a qetelo hodima sehlotshwana seo se tlang le yena hodima eselana ena.
Low and humble, no donor denomination, crying Hosanna to the King that comes in the name of the Lord.
Ei thobileng le ya ikokobetsang ho se ton kapa phutheo ya mokgatlo ho hweletsa Hosanna ho kgosi e tlang ka lebitso la Morena.
What's the matter today? What's the attraction on the mount?
Molato ke eng kajeno?
Not long ago, standing at this pulpit, it was said by the Holy Spirit, the day will come that when they'll drive down a stake in front of your house, they'll move your gate so that you'll bypass it, not be angry. I seen my gate tore up and laying out upon the hillside. I seen the hill in front of me all dug up. Boards and things laying there where something mashed it
up.
He said, I looked and there was a little Ricky that had got up there and knocked that gate out. Done this.
Ari, kasheba mehuina li rikinyana ya ileng anyuluhela monu. Mea thula heke aihlana misize, ayentekezo yena.
I said, why didn't you tell me? He got smart with me. And I had to hit him.
Kari, hubani ngu sampulela hona. Aka antlalifela, mika lukela umuot.
When it did, I said, I haven't done this since I was in the ring. But I just want you to know. And I swatted him one.
Me ha ki etsa jwalo kare. Ha ki so etse ntho ena e sale ke tswa le sakeng la ditibile. Empa ke batla hore o tsebe. Me ka mo otla ka seleseng.
And when I knocked him down, I picked him up again, knocked him down again.
Me ha ki mo diela fatshe. Ka boela ka mo phamisa. Me ka boela ka mo lahla.
I picked him up 3 or 4 times and kicked him over the hill.
Ka mo phamisa makgetlo a mararo kapa a mane. Ya ba ke mo raela hodima le ralla kwana.
So then I went over there and I said, that ain't right.
Kahoka ya monu, mikare, hasi hantle.
I picked him up and shook his hands. I said, I'm not angry with you. But I just want you to know. You can't talk to me like that.
Mika mo pamisa ka tukutla matso a haikare. Hakia o halifel. Impa ki bata fela utsibe. Uke ki wa bua jwalo lina.
And then when I turned and come back, the Holy Spirit was standing there at the gate. Said, now bypass this. When that stakes drove down, turn westward.
Mita ki ratela ki khutla moyo halang uno emi heke mon hore jwale u iphapanye sena mohlaba go gothela nthupa eo le ba nga bo phirima.
This book is everything that I need. This book is a good recipe, the way the shoals to go around my trouble.
Buka ena so hle seo ke se hlokang. Buka ena ke taelo e molemo tsela e bontshang ho potolwa mathata aka.
Amen. That book is the Word, and that Word is God.
Amen. Amen.
Bypass your troubles. It'll tell you what to do. 3 years ago, I heard a friend of mine, the city surveyor, lives down the lane from me, driving a stake down.
ke utlwile motswalle wa ka dilemo tse tharo tse fetileng mohlahlobu wa motse o dula ka tlasana ho nna o ile a tsetela thupa.
I went out there and said, what's the matter, Mud? Mr. King's son, personal friend.
Ka tswela mono ka re molato ke eng, Mud? Mora wa monghadi King, motswalle wa ka.
Said, Billy, we're going to widen this road.
Hore, Billy, ba tlilo atolosa tsela ena.
You all remember?
Yes, amen.
Bohle le ya hopola.
I said, it may be the bridge. I told Brother Woods, I said, hold your property.
Ka re ka nna ya ba borogo. Kabulela Moina Woods, kare, babala si chasa hao.
Maybe that bridge is going to come through up here. Something.
Moshomo mburoko wabu tafetalu dimumona, ntoye ngwi.
The lane was tore up. Bricks, rocks, sprawled all over everything.
Sitrata sinase patlo utu di tini majwa, di lasesu, hudima ntoye osh.
So he said, I said, hold your property.
Kaho are kare, babala si chasa hao.
Then when I... Mr. King told me that was going to happen. I went in and said to my wife sitting there.
Mungari King amplela orikiona ntweta etahala kakena karomu saduwa kaya dutimani.
Honey, there's something written about that. Thus saith the Lord somewhere.
Muratua, hunanin twee ngosu inka seo, ki uri alomurena kai kai.
I went and got my book, looked into it, and said it shall come to pass. 8 years later.
Kakena kankabukayaka kai sheba, miyari. Then,
when I looked at it, I said, it's time now, honey. We must turn west. Two days after that, standing in the room about 10 o'clock one morning,
I
went into the Spirit of God. And I saw that little cluster of doves flying. Look, them little birds, you remember it.
Kakena moye ngwa modimo ka bona sengkhumese o samaeba a fufang ka sheba dinonyana tseo le a ihopola.
Amen. I seen seven angels in the form of a pyramid come rushing into me.
Ka bona manyolo ya supileng ka sepopeo sa pyramid a tla ho nna ka potlako.
Said, turn westward.
Amen.
Go to Tucson, be 40 miles northeast.
Hore le ba mo pyramela ya Tucson o be di mile tse 40 le boya botshabela.
And you'll be picking a cockabur, or a bullheader, they call it there, off your clothes. Brother Fred Softman sitting there looking at me right now, was there that morning.
Fred Softman
I'd forgot about it. I said a blast went off like an earthquake that shook pretty near everything there was in the country.
Kari, ho patlwa ho khumeng jwa loka ho reketla ha lefatshe ho batle o sisinya ntho yohle na heng.
I don't see how men could survive it.
Ha ke bone ka bo motho a ka iphunyu ha.
I was scared.
Ke na ke tshuile.
I stood at Phoenix, you all listening in the night, bear me record.
Ka ema Phoenix, lona bohle ba mametseng bosiung bona le mpakele.
I preached on the sermon, sirs, what time is it?
Ka rera ka thero, beng hadi, ke nako efe?
Where are we at?
Rehukai.
I went west.
Kaya upirima.
Many of you here got that tape. Many of you here heard it said. Amen. Year or more before it happened.
Bungata baluna mona nali tape yeo. Bungata baluna mona lutu le hai bulelwa. Silimo kapa ofita pili yetahala.
I went west wondering what was going to happen.
Kaya upirima kipu utaseta yetahala.
One day I got a call from the Lord.
Kaza silelenka fumana pito. Eto angumure.
I told my wife, I said, honey, I'm probably, my work is over.
Kabulela msaduwa kakare, muratua, ki, mushomu musebetua waruna ufedile.
I didn't know.
Kinegisa tibi.
I said, God's probably finished with me now and I'll be going home.
Kariki, mudimu mushomu ukadile kanna, juale mikitaya hai.
You go get with Billy. Take your children. God will make a way for you somehow.
Ui kopanyele Billy, unkebana. Modimo tla letsetsa tsela ka mogoitse.
One live true to God. See if the children get through school. Raise them in the admonition of God.
Tswela pele o philele modimo ka botshepei, o hlokomele bana ba qete sekolong, o ba hudisetse tshabong ya modimo.
She said, Bill, you don't know that's true.
Are Bill how tsebo re ke nnete?
I said, no, but a man couldn't survive that.
Ka re tshe, empa motho o ne a sa tlo phunywa ntho eo.
One morning, the Lord woke me up, said, get up, you're supposed to be telling him.
ho sengongwe morena a ntsosa hore nyolohela kwana go hlonya Sabino.
I took a piece of paper in my Bible.
Kanga pampitsana le Bibele yaka.
The wife said, where are you going?
Musadi are o ya kae?
I said, I don't know. I'll tell you when I come back.
Kare ha ke tsebe, ke tla o bolela mohla ke gutlang.
I went up in the canyon, climbed up where the eagles was flying around.
Kanyulwa ka khohlo, kanyulwela o dimo mo di ntudi fo fanteng.
I was watching some deer standing there.
Ke ntse ke shebile di gama tse mmalwa tse eme mono.
I knelt down to pray and raised up my hands and a sword struck my hand.
Ka khuma mafatso rapela, me ka phamisa matso aka, ya ba sabule e otla letsola aka.
I looked around, I thought, what's that? I'm not beside myself. Here's that sword in my hand, bright, shiny, glistening in the sun.
Katama ka kanahana, king, ha ke Afrikana. Sabule eo kiena ka hara letsola aka e phatsimang e ganyang e benyang letsatsing.
I said, now there's not people in miles anywhere here in this canyon. Where could that come from?
Karizwale ha o ba tudi mile tsenga ta ho tloa ho nna ho dimo dimo go hlong ena. Ntho eo ine tswa kae?
I heard a voice said, that's the king's sword.
Ka utlwa lentswe le re eo ke sabule ya morena.
I said, a king knights a man with a sword.
Kare, morena o ya hlomele monna ka sabule.
The voice came back and said, not a king's sword, but the king's sword.
Amen.
The word of the Lord.
Yena, lentswe la gutla la re, e seng sabule ya morena fela, empa sabule ya yena morena, lentswe la morena.
Said, fear not, it's only the third pull. It's the vindication of your ministry.
Hore o seke wa tshua, empa e le kgulo ya boraro, ke netefatso ya tshebeletso ya hao ya lentswe.
I was going hunting with a friend. Not knowing what was going to happen. And someone called me, the one that criticized me about that picture of the angel of the Lord, the one that took it.
Memutu ampita, yena ya ntshomile nka setshwantsho sa lenyelo ila morena, yena ya skatladitseng.
I had to go to Houston about his son, or he's going in the death row, he's going to be killed in a few days.
Kina kilokela ho ya Houston ka baka la morao hai, ho bana a hloletse lefu, me a tla bula wa matsatsing a mmalwa.
He met me there and threw his arms around me. He said, think the very man that I criticized comes to save my only son.
Me akopana lenna le o potisa matso a ha ya nkopela hore a kona hane yena monna eo ke monyatsitseng o tlo pholosa mora wa ka ya mong.
You mean society give me a but the golden Oscar, whatever you want to call it, for saving a life.
Mokgatlo wa setšhaba o bile wa nkabela seo ba se bitsang gau kapa e leng hore le bitsang ka baka la o pholosa bophelo.
Then we went back. I went up in the mountain to hunt.
Yabar khutela morao ka nyilwela thabeng ho ya tsoma.
There, brother Fred and I one morning when I walked out.
Mo no nale moina Fred ho seng ho hong hakitswa.
I'd already got my javelina and I looked and seen the place where we went. I said, brother Fred, go over on that mountain early in the morning now, about to break a day, and I'll get on the other.
Me ke se ke fumane kolobe ya ka ya javelina, ya ba ke a sheba, me ka bona mo di leng teng, ka re moina Fred o nyilwela thabeng yane, ho seng ka majeke jwale, ho se ho batla ho ela.
I won't shoot at the hog, won't kill him, but if they start over this way, I heard, I'll shoot in front of him and run him back.
Hakino tunya kulube ewe, hakino ebola empa hadishaka mona, mushapi o, kita tunya kapila tona, kidi khutisete murao.
Brother Fred went out there and there's no hogs.
Mwina Fred atola monu, meki aosina di kulube.
He waved at me and I seen him went down in the canyon, some big chasms. Sun is just coming up.
Antuke la litso, mika bon, katewe la kakena khosong. Mafarung ama tunana. Letsatsi lena le tshaba.
I come around the other side of the hill, not thinking nothing about the prophecies. Sit down, waiting, resting. I thought, what happened to those hogs?
Kapota ka lehlakoreng le lena le ralla ke sa nahane letho ka diprofeto. Ka dula fatshe ke lebeletse, ke phumotse, mme ka nahana. Ho etsaetseng ka dikolobe tseo?
I picked up my, sat down like Indians do, you know, cross-legged. I looked on my overhaul leg and there was a bullheader. I picked it up. I said, that's strange. Here I am about 40 miles northeast of Tucson. There's my little boy Joseph sitting there waiting for me.
Moshanyana waka Joseph udutimono unkemeti.
And as I started to look, I seen a herd of hogs come out about 1,000 yards from me up on a mountain.
Me a ke kala ke sheba ka bona mohlapi wa dikolobe o hla jaretitse ka bang sekiti ho tloa honna ho di mothabeng.
I told the bull header down, I said, I'll get him.
Kalahla hlotsa po fatshe kare ke tla di fumana.
I'll go get Brother Fred and I'll hang up a piece of paper to let know which way to go on this old cotilla here, and we'll get Brother Fred.
Ke tla lata moena Fred, mme ke tla fanya pampitshana ho hlokomedisa hore a e ka tsela efe mona o kotilong ena, mme re tla lata moena Fred.
I started up the mountain running as hard as I could on the other side.
Mme ka nyoloha thaba ke matha haholo ka moo nka kgonang ka lehlakoreng lane.
All of a sudden, I thought somebody shot me.
Hang hang ka nahana hore motho o nthuntse.
I never heard such a blast that shook the whole country.
Ke ne ke sa utlwe ho qhoma ho kalo ha sisinyana ha yohle.
And what it did, standing before me was seven angels in a cluster.
Mme ho ba ho etsahala jwalo ke ya ho eme ka pela ka manyolo a supileng ka senkgome.
I met Brother Fred and I'm a little late, said, what was it?
Ka kopana le moena Fred le bao ha morao nyana ha thwe e ne e le eng.
That was it.
Ka re e ne e le yona.
What are you going to do?
O tlile ho etsang.
Return home.
Kutlela hae.
For thus saith the Lord, the seven mysteries that's been hid in the Bible all these years.
Ho ba ho rialo morena, diphiri tse supileng tse sale dipatwa ka hara Bibele dilemo tsena tsohle.
These denominations and everything, God is going to open those seven mysteries to us in the seven seals.
Diphuteo tsena tsa mekgatlo le ntho yohle, Modimo o tlile re kwaolela diphiri tseo tse supileng, ditiso tse supileng.
There was that circle coming up from the earth like a mist forming.
When it did, it went
from up into the mountain, began to circle on westward from the way it come.
How is a jwalo wa nyulwela kwa na thabeng wa qalela ho dikoloya ho ya phirima ho tloa mo o tswang teng.
Science found it at well 30 miles high and 25 miles across, just exactly in the circle of the pyramid.
Mahlale ao fumana ka morana kwana bophamo ba dimaeletse mashume a mararo le dimaeletse mashume a mabedi le metsoe mehlano ka bophara hantle fela e le sidika diko sa piramidi.
And the other day standing there, turn the picture to the right and there's Jesus. Amen. As he was in the seven church ages.
Metsatsi le leng ha ke eme mono ka phikolosetsa setshwantsho ho le letona mme Jesu ke eo ka moana le ka teng ho mengwaga e supileng ya kereke.
The white wig on, showing supreme deity.
Ka wiki e tshweu ho bontsha bo modimo bo phami.
He's Alpha and Omega. He's the first and the last.
Ke Alpha le Omega, ke wa pele le wa morao.
He is the supreme judge of all eternity. Standing there to confirm the message of this hour.
Ke yena moahlodi ya phahameng wa bosafeleng bohle a eme mono ho tiisa molaetsa wa hora ena.
And there shall be light about the evening time. What's it all about? What was it? I went westward.
Mme lesedi di tla ba teng nakong ya mantsiboya ho etsahalang e ne e le eng ka ya bophirima.
Upon that same mountain, passing up with Banks Woods there.
Hodima yona thaba eo.
Said, throw up a rock. Say to Mr. Woods, thus saith the Lord. You'll see the glory of God.
Hatwi, lahlalale jwa udimo. Ere ho mongadi Woods. Uri alo mre. Ota bona khanya ya mudimo.
The very next day, standing there, a whirlwind came down and blasted the mountains out.
Hona tsatsi le hlahlamang ha ke eme mono. Setsukutsane sa theuwa sa phatlola dithaba.
Rocks cut the top of the trees off. About 3 or 4 feet above my head.
Mafika khaula di suru tsa difate mautu aka ba mararo kapa amane ka odi mahlo yaka.
Made 3 big blasts. The brothers come run over.
Sapatwa hararo haulu me ba ina ba tla ba matha.
There was about 15 men stand there, preachers and everything else.
Wina le banna ba ka ba ne shimele metsu ne hlano ba emi mono ba reri le ntho yohle.
What was it? He said, what was it?
Ina ile ing ari ina ile ing.
I said, judgment is striking the west coast. About 2 days after that, the earthquake almost sunk Alaska.
Matsatsi a ka ba mabedi ka morao mo ho reketla lefatshe ha batla ho hohlometsa Alaska.
What is this light upon Sunset Mountain in the Coronado Forest of Arizona?
Ke le sedi la lena ho di mathaba ya Sunset murung wa Coronado wa Arizona.
What is this strange thing that happened up there? that the people's been driving east from west, picking up the rocks that laid around their horse truck.
Ntho e hlolang ena e hlaile modimo mono king e o sale batho ba ganna ka bakala yona ba ya botshabela ba tswa bophirima ba ntse ba thuno ka majwe a robetseng mo si otlileng.
And every one rock has three corners on it that it tore off. That three are one.
Mileli nileli lao lejo kali lina lenkhatse tharu tse betlweng ke sona boraro bona bobong.
They're laying on dust on paperweights across the nation.
Arobetse u di madi tafole. Arobetse u di madi tikanyo tsa dipampiri na ha ka bophara.
What is this strange thing up on Sunset Mountain in the Coronado Forest?
Ntho e hlolang ena ho di mathaba ya Sunset murung wa Coronado King.
Junior Jackson listening in. You remember the dream he had it on turpin going towards the setting of the sun.
Junior Jackson o mametse le sa opela toro a ile rileng e o ke hlalositseng.
And this happened on Sunset Mountain.
Mi hona ho etsa etse u di mathaba ya sunset.
It's the evening time. Sunset time.
Ke nako ya mantsibuya. Nako ya budikela letsatsi.
The sunset message. Just setting of history.
Molaetsa wa budikela letsatsi. History e felang.
A setting of prophecy, brother, being fulfilled.
Se profeto se felang kirialo se aphethatswa.
And it shall be light at the evening time up on Sunset Mountain in the Coronado Forest, 40 miles north of Tucson.
Meleseri le taba tena ko nya mantsibuya ho di mathaba ya Sunset murung wa Coronado di mile tse 40 le boya ho Tucson.
Get on the map and see if Sunset Peak there. That's exactly where it happened. I never knew it till the other day.
Nka mapa mmile bone hore ha se hluru ya Sunset e mono. Ke hona moyetsa etseng hantle. Ke ne ke sa etse bo fikela ka tsatsi le leng.
Everything that shall never die. It's constantly unrolling itself.
Ntho yohle ikeke yashwa. Intse iphuthulla isa phetse.
From the very thing happening to the picture being Jesus standing looking at us and now exactly on Sunset Mountain.
Hotwa hantho eo yetsala ho ya setshwantsong seo e leng Jesu ya neng a re shebile me jwale hantle ho di mathaba ya sunset.
And the sunset light, the evening light has come.
Melisedi la budikela letsatsi lesedi la mantsibua letlile.
God vindicating himself.
Modimo wa inetefatsa.
What is it? It is the facts that God in Christ are one.
King, ke di nete tsa bana modimo le Kriste babang.
The white, how many seen it, the white wig upon him as we talked in Revelation 1?
Bosweu, baba kae ba boneng wig ye tswe u di mahai. Jole ka re buile ho tsenolo nngwe.
See, the supreme deity.
Le a bona bo modimo bo phaming.
Supreme authority.
Boholo bo phaming.
No other voice, no other God, no other nothing.
Howling to leling, how mudimu omong, how unto enwe sili.
In him dwells the fullness of the Godhead bodily.
Botala babu mudimu wika etu yena kamili.
The angels themselves was his wig. Amen. What's happened up on Mount Sunset? God confirming his word. That's what all this noise is about.
Manyeloi kabu ona ineli wiki ya hai. Amen. Wetsaetsing u di mathaba ya sunset modimo u tisa lentswela yona ke sona seo le ratalena lohle le sibulelang.
Notice it's God fulfilling his promised word again of Revelation 10:1-7.
Le muhang ke modimo ya boelang a pheta lentswela yona la tshepiso la ditshenolo le shume nngwe o ya ofitla o supa.
And in the days of the sounding of the seventh angel's message, the mystery of God should be finished.
Mimihleng ya utlo hatso ha molaetsa wa lenyelo ila busupa siphirisa modimo setlabe sephedilwe.
The hidden mystery of Revelations 10:1-7, the last message to the last church age.
Siphirise patidon sa ditshenolo le shume nngwe ho ya usupa molaetsa wa oqetela wa mongwa wa kereke ya oqetela.
Fulfills exactly in this age St. Luke 17:30, the day when the Son of Man shall be revealed.
Ho petata hantle mongwaeng ona mohala le diluka le shume supa mashama mararo kaletsatsi leo mora motho a tla senolwa ka lona.
There shall rise false prophets and false Christ. Show great signs and wonders insomuch as to see the elected if possible.
Me o tla hlaba prophet wa bohata le bo Christ wa bohata ho bontsha mehlolo e meholo le mika ho ikathetsa le bagetho ha o ka etswa.
The people still in doubt. And as usual, the church is just as puzzled.
Batho ba santse ba belaela mme ka tlwaelo kereke le yona e maketse ha ho hakalo.
And the science all through Tucson, yet they're writing pieces and putting the paper.
Mme mahlale hohle Tucson le hona jwale ba ntse ba ngola diratswana mme ba dikenya pampiri.
Way back over on Mount Lemmon, them big cameras didn't see it rising up from where we were standing.
Morao kwana thabeng ya Lemmon di kamera tse kgolo tseo ha di a le bona le phama mo re ne re eme teng.
Drifting on towards the west, showing the time is over. It can't go but a little piece there. It's at the west coast.
Lefo fela nga wo pirima, ho bontsha ho ba le nako e fedile, le ka tsama hanyenyane fela ho fitla mo le le bopona bo pirima.
Judgment struck just in the very way it went.
Kahlulo e satswa wa tla hantle mo lileng teng.
Going right up over Phoenix, right on across. On to Prescott and across the mountains to the west coast.
Ho fitla hantle ho dima Phoenix le ho tshela hantle. Ho ya Prescott lo haula dithaba ho ya lobopona bo phirima.
Right on up into, where was they going? Right on up into Alaska. And she's thundering, heading right that way.
Ho ya hantle o kena, ane a ya kae, hantle ho dimo kwana o kena Alaska, mme ya thwathwaretsa, e ntse e lebile nqa eo.
And the observatories and all of them in Tucson are still asking research of science, trying to find out what it is.
Mme dibaka tsa bohlahlobi le bohle Tucson ba ntse ba botsa, diphuphuso tsa mahlalo di le ka o fumana hore keng.
So high there can't be fog, mist, or nothing up there.
Le phame ho ikekeng ya e ba mmuane mohudi kapa letho hodimo mono.
What did it? Where's it at?
Le entswe keng? Le hokae?
They're just as puzzled at that supernatural halo hanging there in the sky as it was when the Magi's come in following a star saying, where is he? That's born king of the Jews.
Ba makaditswe ke sedikadiko se mohlolo se lepeletseng kwana lehodimong jwale ka mohlaba lipi ba tlang ba latetse naledi ba re o kae ya tswetsweng morena wa bajuda.
What was it? God fulfilling his word.
E ne e le eng? Modimo o ne o pheta lentswe la ona.
There shall rise a star out of Jacob.
Mme naledi e tla tswa ho Jakobo.
And the God of heaven promised the evening time would have evening lights.
Mme modimo wa lehodimo o tshepisitse hore nako ya mantsibuya e tla ba le masedi a mantsibuya.
3 years ago, this mystery was a prophecy. What time is it, sir? But now, it's history.
Dilemo tse tharo tse fitileng spirit sena se ne e le bo profeta. Ke nako e fe monghadi, empa jwale ke history.
It's past. The promise is fulfilled.
Se fedile tshepiso e phetilwe.
What time is it, sir? And what's this attraction? God fulfilling his word.
Ke nako e fe monghadi. Miki khoedi ya eng ena modimo phethatsa lentso la ona.
He's the same yesterday, today and forever. Let us pray.
Ke ena wa bani ka jonne ka o sa feleng ha re rapeleng.
Dear God, I have helped the people at length much longer than I intended.
Modimo rate hang ke tshwareletse batho halelele halalele o feta ka mo ke ne ke le kantse.
I pray, God, that something was said or done that will cause people out everywhere to understand.
Ke a rapela modimo hore ebe ho builwe kapa ho entswe ntho e tla bula kutlwisiso ya batho ba ka ntle hohle.
And by seeing and understanding, they might believe that thou art the true Christ.
Mme ka o bona le ho utlwisisa ba tle ba dumele hore o Kreste wa nnete.
And the words that's being confirmed is a confirmation of his word being perfect and being fulfilled in its season.
Leobane mantsi a tiswang ke thasisetso ya lentswe la hae le phethaetseng le le tlatswang sehleng sa lona.
Now Lord Jesus, from your own words you said that the world would be in a Sodom condition.
Joale morena Jesu latela mantsi hao ka sebele o itse le fatshe le tla ba maemong a Sodoma.
We know that, we can look at it.
Re tseba seo re ka se sheba.
And you said in that day, as it was in Sodom, there were 3 messengers sent to the Gentile and Hebrew world.
Me wi tsekatsatileo jolo ka o yetsa etse Sodoma. Ho bile le barongwa ba bararo ba rometswe nefatsi na ba dichaba le la ba Heberu.
And one of them which was God himself, the Son of Man, revealed himself in a human form and performed a miracle insomuch that told Abraham what Sarah was doing behind him in the tent. You said it would repeat again when the whole Gentile world would be in a Sodom condition. And we're here, Lord. Other prophecies confirming the same thing of sending Elijah in the last days, the spirit of Elijah upon the earth. To bring the hearts of the fathers or the children back to the fathers. Now pray, God, at this hour, that you will confirm your word, that you are the same yesterday, today, and forever.
Miki arapela mudimu, hora ena ibe eo, uta tisa lentula hao kayona, hore salewe ena maobani kajona likao safeli.
Grant it, Father. They are all yours.
Fanakasena ntate, kiba hao bote.
I pray that you'll grant these blessings and confirm what's been said for the glory of God in the name of Jesus Christ. Amen.
Just
speak a word. The man. Confirm a word is God. To say something is one thing. God to do it is another thing. God don't need any interpreter. He does his own interpretation. Now we're fixed to have a prayer line to pray for the sick. God willing. And we know that there's no one, no man, no woman, no human being, no angel that can heal you. For God has already did it. And he made the preparation. The only thing you have to do is receive it. There's no man, no angel, no nothing, not even God himself can forgive you for your sins. It's already done. Jesus did that at the cross. But it'll never prosper you anything or profit you anything until you accept it. The only thing can be done is orders that's been given by God for believers to lay hands on the sick. That's been through the ages they've done that, through revivals, and they've called it God. Abraham seen many signs, but there come a time when Abraham saw his last sign just before Sodom was burned.
Abraham abone diponso tsengata empa a fihla mohla Abraham abone imponso ya haya o qetela pejana Sodoma ichiswa.
That was God manifesting himself in the form of a man.
Me ile ha modimo a iponahatsa ka sebopeo sa motho.
You believe that?
Na le dumela seo?
Did Jesus say it would repeat?
Now
how many in here and out in radio or out on the telephones across the nation, if you're still listening in, get ready now for prayer. Be praying.
You've
got these handkerchiefs here. Now, I cannot tell God what to do. No, far be it from me even trying it.
Jwale nke ke ka bolela modimo a etseng? Che, ke mpe ke seke ka leka o etsa ho.
He's sovereign, he does what he wants to.
O ikemetse o etsa se a se batlang.
I can only obey, and I only can say what he says.
Nka mamela fela, le o bua fela se a se buang.
And now, they're standing around the walls, they're packed in, it's congested.
Mme jwale ba eme pela mabote, ba hatellane ka hare, ho petetsane.
I wonder, if we could ask God, on these words, what is this attraction?
Ke a ipotsa na re ka botsa modimo ka mantswe ana. Ke kgohedi ya eng ena?
If God would move among us again, there may be strangers here, and move among us and show his blessed face among us.
Ha modimo a ka boela a tsamaya hara rona, ka mohlomong baeti ba le teng, le o tsamaya hara rona le o bontsha sefahleho sa hae se bokwang hara rona.
Show his spirit here.
Ho bontsha hobane moya wa hae o teng mona.
Show that he's the same yesterday, today, and forever.
Ho bontsha hobane ke ena ma hobane ka jone ka o sa feleng.
That every one of us, after these two strong messages, could believe it to be so. Could you do it? All right?
Hore e mong le e mong wa rona, ka mora melaetsa ena e mmedi e thata, a tle a dumele hore ho jwalo. Na le ka etsa jwalo, ho lokile.
Instead of calling a prayer line then, hot, congested, standing against wall.
Ho ena le ho bitsa mola wa thapelo he, ho a tjhesa ho petetsane ba eme le boteng.
Well, look around this way to call my prayer line. You couldn't do it. Look standing there.
Ha ke sheba ka mona ho bitsa mola wa thapelo, o ke ke wa gona. Shebang, le eme mono.
Could have called it this way, your sick cots, everything else, laying. You couldn't do it.
Na nka o bitsa ka mona, bakudi ba lona, mealo, ntho yohle, ho robetse. O ke ke wa gona.
So sit where you are and believe God.
Ka hona dula mo leng teng, mme o dumele ho Modimo.
If you do have a prayer card, hold it. It'll be good.
Ha ona le karete ya thapelo, e tshware tla ba ntho e ntle.
We'll get to you if you want to come to a line. But you don't have to come to a line.
Re tla fitla wena ha o batla ho feta moleng. Empa ha wa tlameha ho feta moleng.
That Mr. Shepherd last Sunday night never come through no line.
Mongadi Shepherd eo, bosiung ba Sontaha se fetileng, ha ka feta moleng wa letho.
I don't guess he had a prayer card.
Ha ke kgolwe a nang kile karete ya thapelo.
Is Mr. Shepherd here tonight?
Na mongadi Shepherd o teng bosiung bona?
Where is he? Is he here? He's in the back.
O kae? Na o teng? O ka morao?
Do you have a prayer card, Mr. Shepherd? You didn't.
Na o nonkile karete ya thapelo mongadi Shepherd? O ne o sena yona? O ne a sena yona?
He's sitting right there again tonight. That's a good place to be, Mr. Shepherd.
O dutse ona mono hape bosiung bona? Seo ke sebaka se setle ho ba o sona moena Shepherd.
Not only have to be there, but just have faith.
Ha wa lokela ho ba mono fela, empa e ba le tumelo.
But remember, a little woman touched his garment, and he felt it.
Hobane hopola mosadi e monyenyane o ne a ame kobo ya hae, mme a e utlwa.
And he's the same yesterday, today, and forever.
Mme ke yena maobane kajeno le ka o sa feleng.
And a Hebrew letter in the New Testament said that he's a high priest tonight that can be touched by the feeling of your infirmities.
Mme lengolo la ba Hebrew Testamenteng e ntjha le itse ke moprista e moholo bosiung bona ya ka angwang ke maikutlo a mefokolo ya lona.
You believe that? Have faith then.
Na le dumela seo, e ba le tumelo ke hona.
Don't doubt it. Believe it. And it'll come to pass.
Le se belaele, dumela ho yena, mme e tla etsahala.
You can have what you've asked for if you can believe it. But you've got to believe it.
Le fumana seo le se kopang ha le ka e dumela, empa e ka kgona le e dumele.
Will you do it? Will all of you believe it?
Na le tla etsa ho, le tla e dumela bohle.
How many will believe it now? God bless you.
Ke ba bakae ba tla e dumela jwale, Modimo a le hlonolofatse.
I don't know who's who. I don't know none of you.
Ha ke tsebe hore mang ke mang. Ha ke tsebe le ya mong wa lona.
It's not my business to know any of you. It's God's business to know these things.
Ha se tshwanelo ya ka o tseba mang fela wa lona. Ke tshwanelo ya Modimo o tseba dintho tsena.
But he will do it if you will believe it. Will you believe it now?
Empa o tla e etsa le ka e dumela. Le tla e dumela jwale.
Now, dear God, surely we're not a bunch of hybrid Christians. We shouldn't be. Somebody has to be petted and babied.
Joale modimo ratehang ruri a re sgagata sa ba Kriste ba futsetsweng ha re a lokela ho ba joalo motho ya neneswang le ya qekiswang.
You don't have that kind, Lord. You have rugged believers.
Haona mufuta o morena ona le badumedi ma gohlaetseng.
The very presence of God sets a man's heart on fire.
Bona botemba modimo botukisa pelo ya motho.
Like Abraham, he believed God.
Jaloka Abraham uida adumela modimo.
You made yourself known to him, then you appeared to him and performed a sign, and he believed you.
Wana wa itsibisa yena ya ba hla ho yena lo ho etsa pontso me a odumela.
You turned his body back to a young man and also his wife, which his wife was part of his own body.
Wana wa fetulela mmeli wa hae o mohlankana e motsha mmeli mosadi wa hae etswe mosadi wa hae ne le karolo ya mmeli wa hae.
Then come forth the new child, the promised son.
Ya ba hla ngwana e motsha mora wa tshepiso.
God, you promised that it'd be the same thing in this day.
Modimo tshepisitse o ba no tla hla ntho e tshwanang tsatsing lena.
I pray that you'll confirm this word.
Ke rapela hore o tlo tisa lentswe lena.
And we'll deal right on that one promise there. That it will be like it was in Sodom. Just before Sodom was burnt and judgment struck Sodom, the Gentile world.
Merita sebetsa na hantle le tshepiso elengwe eo mono hore ho tla ba jwalo ka Sodoma, pijana fela Sodoma e tshiswa, me ka hlolo e wela Sodoma le fatse la ba ditshaba.
So judgment is fixed to strike the Gentile world.
Ka ba ka leo ka hlolo e dukisetsa wela le fatse la ba ditshaba.
And the Jews got 3.5 more years through the period of tribulation, Jacob's trouble, the continuing of the 70 weeks of Daniel.
Me ba Juda bana le dilemo tse tharo le halofo nakong ya matshwenyeho, tlokotsi ya Jakobo, tswelliso ya diveke tse 70 tsa Daniele.
But the Gentiles are numbered. It's time to go.
Empa abaditshaba abadilwe, ke nako ya ho falla.
And you give that sign and you said it would be again.
Me o fane ka pontso eo me o itse o tla ba jwalo hape.
Grant it, God. We're in your hands. Do with us as you see fit. In Jesus Christ's name, amen.
Fana ka sena modimo. Bao ba re matsong a hao sebetsa ka rona ka mo o bona ho loketse ka teng ka lebitso la Jesu Kriste. Amen.
Now, don't be nervous. What would it be if I was nervous?
Joale le se ferekane. Hone o tla ba joang ho la ke ferekane.
Now I'm making a thing here that it has to depend on the sovereignty of God.
Jwale mona ke etsa ntho e tla itshetle ya boikemelong ba Modimo.
But why do I do this?
Empa o ba neng ke etsa hona?
He said it would be. That settles it.
O itse o tla ba jwalo ke pheto.
And if he makes himself that confirmed like that before you, well, can't you believe him? Certainly.
Me ha ka iketsa seo ho netefatsa jwalo ka pela lona che na le kekela modumela e hlile.
You just have faith now and believe.
Le be le tumelo fela jwale mme le dumele.
Let me just look around, see where the Holy Spirit will lead, what he'll do.
E reng ke tama ke o bona mo moya ha la ngotla ya teng seo a tla se etsa.
I don't know what he'll do. That's up to him.
Ha ke tsebe seo a tla se etsa ho yena.
But if you'll just only have faith, only believe, all things are possible to them that believe.
Empa halika ba le tumelo fela ho dumela tsohle di etsetswa ba dumelang.
All of you believe that, raise up your hands and say, I do believe it. With all my heart, I believe it.
Na le dumela seo lona bohle phamisa matso a lona mmelere ke a dumela ka pelo ya ka yohle ke a dumela.
Now 3 will be a confirmation. If he'll do it 3 straight times to prove you that it's right.
Jwale boraro e tla be le bopaki ha e ba ka etsa ka magetlo a mararo a latelanang ho le pakela hore ne paetse.
I don't care where you are, who you are, you just have faith and believe.
Ha ke tsotelle mo o leng teng hore o mang e ka kgona o be le tumelo mme o dumele.
I don't stir in this way.
Joale, leseke. Leseke la etsa morusu ka nna ena.
Lady, praying. I don't know you. Just sit where you're at. You don't have to come.
Mofumahadi ya rapelang. Ha ke o tsebe dula mo le nteng fela ha wa tlameya otla.
I don't know you, but you're holding a little girl in your hand or in your lap.
Ha ke o tsebe impa o nkile ngwananyana le tsone la hao kapa o mosikile.
I'm a total stranger to you. And the little girl looks normal. She looks well.
Ke molata ho wena ka botlalo. Mme ngwanana eo o bonala a sina bothata, o bonala a phetse.
She's a pretty little girl, a little red-headed girl.
Ke ngwanana e motle, ngwanana ya hlo e khubetswana.
Looking here at her, she don't look like she's crippled or anything. I don't know what's wrong with her.
Ke mo shebile mona ha bonale a holofetse ka letho. Ha ke tsebe se phoso ka yena.
Might not be for the child, it might be for you. But I just happened to see you sitting there, that child, praying. I have to talk to you a minute to catch your spirit, like Jesus said to the woman, bring me a drink.
Just to figure
out one person. Brother Bryant, I'm sitting here. I know these people sitting here. They may be needy too, but you as a stranger.
Moina Brent, leba o ba duti mona, kitse ba batho bana ba duti mona, e ka nna ya ba ba hloka le bona, empa wena o molata.
Do you believe me to be God's prophet?
Wa dumela hore ke mo profeta wa Modimo?
Do you believe these things that you've heard tonight is the truth?
Na o dumela dintotsana tse o di tlueng bosimo bona ke nnete?
Now, if God will reveal to me something that you've done, or something you ought not have done, or something's wrong with you, or what your desire is, you'll know where it's true or not, won't you?
Jwale ha modimo ka ntsenola ntho yentseng ka pantono sa lokela ho yetsa ka pantho e phoso ka wena ka pa se o takatswe ha weleng sona o tla tsiba ha ile nnete ka pa che na o keke.
And if he'll do that, will it confirm his word that he's the same yesterday, today, and forever, and that St. Luke 17:30 is being manifested?
Me ha ka etsa ho na etla paka lentsula ha hore ke yena maobane ka jone ka o sa feeling le hore mohala le diloka le shume supa mashama mararo ontse ya bona hatswa.
You believe it?
Wa edumela?
Now the lady raised her hand, it were strangers.
Joale mufumadi phamise le tsola hae ha re tsebane.
I don't know you, but I'm trying to contact your spirit one personally, so many of you pulling.
Ha ke o tsebe empa ke le ka ho kana le moya wa hae motho a le mong hona le ba bangata ba lona ba hulang.
Now you believe this with all your heart. Now it is for the little girl. It's not you. You're nervous. But it ain't the nervousness that's bothering
you.
The great thing on your heart's that little girl. You believe God can tell me what it is? You believe it? Would it help you? Would you believe then? It's a brain injury. Is that right? Now put your hand on the little child's head. Your hand. Dear God, you said these signs shall follow them that believe. They'll lay their hands on the sick and they shall recover. The woman is a believer. Her hands upon the child. May it recover. In the name of Jesus Christ, I offer this prayer. Amen.
Amen.
Now do you believe all of you? If thou canst believe, all things are possible. Certainly. I know the lady sitting next to her, but she's so sincerely looking this way. I can't call her name, but if I look at her a minute, I would
know.
But I know the woman by looks. But I don't know what your trouble. You believe God will let me know what your trouble is? Would it help you? sugar diabetes.
Now, ka hota utusa le fula tsukiri.
Now, if that's right, Audrey, certainly.
Jala hau nepaetse phamisa le tswala hau e hlile.
Happen to be the lady laying sitting next to you has got the same thing.
Wetsa ese fela hore be mufumadi a robetsing ya dutsi mpile hau o tshwere ke yona ntho eo.
She's a stranger.
Ke mulata.
The other lady's praying for somebody. A crippled child. You'd believe with all your heart, God would grant it.
Mufumadi emo ontso rapella motho emo mwana ya holofetseng. O dumela ka pelo ya hao yohle, modimo o tla o fa yona.
Somebody back in here.
Motho emo ka morao mona.
Man sitting over there trying to get rid of smoking cigarettes.
Monna ya dutseng ho jana kwana o le ka o tela o tsuba di sakrete.
You believe God will take them away from you? All right.
Wa dumela modimo tla o tedisa tsona, o lukile.
Believe? You can have it.
Wa dumela o ka fumana seo.
I've never seen the man in my life.
A ke so bone monna yo bophelong baka.
Here's a man, see a dark shadow hanging over this man right here, laying on a cot like or a chair.
Monna ke eno ho bona se ritse le fifi seo se lopaletse hodima monna eno hantle mona ya robetse mwalo kapa setulo.
He's dying. He's shattered. He's got cancer.
Wa shwa o le rotho o na le mofetse.
I don't know the man, never seen him.
Ha ke tsebe monna yo ha ke so mmona.
God knows all about you.
Modimo o tseba tsohle ka wena.
That's the truth, sir.
Ke nnete eo monghadi.
You believe God could tell me something about you? Would it help you to receive your healing?
Now do mela modimo a kampela ho hong ka wena. Na etla o thusa wa mola police ya hao.
You was brought here by a friend.
O tlisitswe mona ke motswalle.
But you're not from here. You're somewhere where there's a big body of water that people fishes at. Albany, Kentucky.
Empa ha o tswe mona. O kae kae mo ona le metsi a mangata mo batho ba tswasang di hlapiteng. Eya. Albany, Kentucky, ho jwalo.
Believe it, you can go back home well.
Dumela me o ka ya hae o fodile.
Believe it, it's gone. If you don't believe it, you must believe it. Believe it's been done for you.
Dumela hore nyametse, ha o ka e dumela. O tshwanetse o e dumela, me o dumela o ba yetse ditse wena.
You believe? You. From Tennessee. Got a boy, he's got asthma. Not here, but you breathe, and he'll be healed.
Wadumela, wena, otwa Tennessee, unalemushanyana ya nale asthma. Hayo mona, empa odumela, utla afodiswa.
And take your handkerchief on your hand there to him. He'll be healed, if you'll believe it.
Mkasaka tukusa hao he, sahao, letona hao monu, sisa weena, utla afodiswa hao kaidumela.
The lady crying, sitting across from Dr. Vail there.
Mufumadi alanya dutinkan ngano hunga ka veili monu.
She shattered also, a dark shadow. I never seen a woman in my life. But she's got cancer.
Ole rotho le yena siriti se le fifi. Ha ke so bone msadi yo bophelong baka empa ona le mofetse.
She'll die. If something isn't done for her.
O tla shwa ha sa etse tsoletho.
You believe he'll heal you, lady?
Now do mela ka o fodisa mfumahadi.
You can have your healing. You'll just believe.
O ka gona. O ka amoela phodiso ya hao, ha o ka dumela fela.
There's a little lady sitting right behind her with a handkerchief up over her mouth.
Hona le mofumahatsana ya dutseng ka mora hae hantle a beile sa ka tikumolomong wa hae.
She's also got ulcered stomach. Sick.
Le yena ona le ulcer ka mpeng, wa kula.
You've been having passing out spells, blinding, falling out.
O bile wa kgea, o foufale, o idibane.
Somebody brought you here.
Motho e mong o tlisitse mona.
Got female trouble.
O na le bothata ba bosadi.
If you believe, you can go home be well.
Ha o ka dumela o ka ya hae wa fola.
You young man, you're a stranger, sitting right here in front of me, looking at me.
Wena mohlankana o molata o dutse hantle mona ka pelaka o ntshebile.
What are you, Puerto Rican or something?
O mokae mo Puerto Rico kapa hohong, ya.
Pardon me, pardon me. I'm a stranger to you. You know that you're not even from my country.
Seo ke neng ke se bolela ke molata ho wena. O tseba seo ha o tsena heng ya ha bo rona.
But you believe that God can give you the desire of your heart?
Empa wa dumela modimo a ka o fata takatso ya pelo ya hao?
If I tell you what your desire is, will you receive it?
Ha nka o bolela seo takatso ya hao e leng sona na o tla e amohela?
You're seeking the baptism of the Holy Ghost. That is true.
O batla kolobetso ya moya o halang ke nnete.
Receive the Holy Ghost, my brother.
Amuhela moya o halala moyinaka.
Here's a colored man sitting way back here. Got a burden on his heart. As far as wife.
Munna baba malaki yena udutsi mona motsiyo ona le morwalo pelunya hai ke bakala mosadi wa hai.
She's not here even.
Ha ayo mona ibile.
She's got trouble with her feet.
Ona le botata ka mautu wa hai.
You believe in a healer? You do?
Udumela ho rota mo fodisa o etsa jwalo.
You're a stranger here. You're from across the sea. You're from Jamaica.
Umueti mona o tswa mo sa o le wat. O tswa Jamaica.
You believe God can tell me who you are?
Now dumela modimo a ka mpela o mang?
Mr. Brady.
Munghadi Brady.
You believe?
Wa dumela.
Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever.
Jesus Christ ki ena maobani ka jeno le ka o sa fele.
This lady sitting right back over in this end, next to Mrs. Wright there, she's got a burden on her heart.
Mufumadi eno ya dutse morao pheletsong ena haufi le mufumadi Wright mono o na le morwalo pelong ya hae.
She's praying for a daughter. She's up for an operation.
O rapela moradi o tla ya etswa operation.
You believe with all your heart for her? She won't need it if you'll get her to believe it.
Would you mela ka pelo yohle ya hao bakeng sa hae a ke ke a e hloka ha o ka etsa hore a e dumele.
I can't heal.
Nna nke ke ka fodisa.
Way back down in the nursery, I see the Spirit of the Lord, an angel, light moving in the nursery.
Murao kwa naka papusinya bana, kibona moya wa murena lenyoloi, leselile tamaka papusinya bana.
It's over a young woman, and she's got a spiritual trouble she's wondering about.
Leudi mama sadi emo cha meuna lebutata ba moya, bo aipotanka bona.
Seems like I ought to know the woman somehow.
A
young woman. She's also got a female disorder. Yes, her name is Mrs. West. From Alabama. Miss David West.
Eh, libito la haiki mufumadi West. Huto Alabama. Mufumadi David West.
Believe. God will grant it to you.
Dumela. Mudimu taofayona.
It shall be light.
Amen.
And in that day when the Son of Man is being revealed, if that isn't Jesus Christ, the same yesterday and forever, I don't know nothing about it. Do you believe that? All things are possible to them that believe. Out upon the microphones across the land now, and in this tabernacle, how many of you will raise your hands and say, I am a believer?
Kante di microphone na hakabo para juale, leka hara tabernacle ena, baba kai balona baata pamisa macho alona lere kimudumeri.
Now you out there in the lands, everyone's got their hands up here.
Jale lona kante di na hengkwana, motie mulemu upamisa letola haimona.
And way out in yonder somewhere across the nation, you got your hands up, no doubt.
Likante kwana kai kai haula le sichaba le phamise matso a lona ntle le pilaelo.
Now close your eyes. Just drop your hands upon somebody near you.
Jwale ututubale o be matso a ho fela ho dima motho ya haufile wena.
Take a hold of their hand. Lay it upon their shoulder.
Tswara le tsola hai le be o dima le hetlala hai.
I got my hands on the handkerchiefs.
Ke be ile matso a ka o dima di sakatuku.
Look what's been done today. Look what's done now.
Shebanse entswe nkajeno. Shebanse etswa njwale.
Beholding his hallowed face, aglow with love divine.
Babu wa fahle o sahae sotlotlehang. Sibekenya ka rato le mokgethwa.
Blessed partakers of his grace as gems in his crown to shine.
Majalefa a bokwang a mohauwa hae, jolo ka diperela mokhakeng wa hae.
Now pray. Let's pray. Everywhere. Dear God, the hour has arrived. What meaneth this? God fulfilling His word. What's the attraction, Lord? It's God fulfilling His word.
Ke Modimo tlatsa lentswe la ona.
What is this that across the nation through the medium of a telephone? That hundreds of people had their hands laid on one another across the nation from one coast to the other. From the north to the south, east to the west. Here sits people here from foreign countries. Many of the states, Mexico, Canada, and we got our hands laid on one another.
Mexico, Canada,
God fulfilling His word.
Modimo, utlatsa lentswe la ona.
How is this that a person could stand here by the Holy Spirit and call a man like he did Simon Peter?
Utlajwang gore motho a eme mona ka moya o hallang me abitse monna jalo ka ha a entse o Simon Petrosi.
Your name is Simon. You are the son of Jonas. Go get your husband and come here. I have no husband. Truly, you have five. She said, I know that Messiah is coming to do this, but who are you?
She
said, I am He. And you're the same yesterday, today, and forever. And you promise the works that I do, shall ye do also. More than this shall you do, because I go to the Father. And behold, in the last days I'll send to you the Elijah, the prophet. And he'll change the thoughts of the people. Turn the hearts of the children back to the apostolic teaching of the Bible. And it shall be light about the evening time. Here we are, great God of heaven. The hour is here. The hands are upon the people. Satan, you are defeated. You are a liar.
Satan,
and as a servant of God, and as servants, we command that in the name of Jesus Christ, that you obey the word of God and go out of the people, because it's written, in my name they shall cast out devils.
Relaela ka lebitso la Jesu Kriste, gore o utlwe lentswe la Modimo, mme o tswe go batho.
And that all the people may be set free. Grant it, dear God. You are the God of heaven that defeated that day with an attraction on Mount Calvary all sickness and diseases and all the works of the devil.
Omodimo wa lehodimo ya hlotseng. Tsatsing leo ka gohedi go dima thaba ya Calvary, bolwetse le mafu ohle le mesebetsi ohle ya diabolosi.
You are God, and the people are healed by your stripes. They are free in the name of Jesus Christ. Amen.
Omodimo mme batho ba fodile ka maqeba a hao, ba lokolotswe ka lebitso la Jesu Kriste. Amen.
God, every handkerchief that's laying here, while the Spirit of God is present, while the anointing of Jesus Christ is upon the people, and the great signs that He promised are being fulfilled, and the earth is trembling, the earthquakes are happening, the great signs that He told in the Scripture being fulfilled, in the evening light shining,
I
lay my body across these handkerchiefs representing this whole body of believers from east, west, north, and south
ke robatsa mmeli wa ka o dimadisa ka tukutsena ho emela mmeli ona ohle wa badumedi ho tloa botshabela bo phirima le boya le borwa.
And say to the devil in the name of Jesus Christ, leave every patient these are laid upon to the honor and glory of the word of God.
Le o bulela diabolo si ka lebitso la Jesu Kriste tloela mokudi ka mong e o dinthotsena ditlabe wa o dimahai bakeng sa hlompho le tlotliso ya lentswe la modimo.
In the name of the word of God, Jesus Christ of Nazareth. Amen.
Ka lebitso la lentswe la modimo Jesu Kriste wa Nazareta. Amen.
Now, quietly, sanely, soberly, and in your right minds, as believers.
Jwale ka khutso ka kelelo e sedi ka o hlapohelwa le ka dikelelo tsa lona tse phodileng jwale ka badumedi.
Do you now believe and accept your healing from God Almighty in the name of Jesus Christ? If you do, hold up your hand.
Na jwale le a dumela le o amohela phodiso ya lona ho tswa ho modimo o matla hohle ka lebitso la Jesu Kriste. Ha le etsa jwalo phahamisa matsoho a lona.
All out in the lands, hold up your hands out there.
Bohle ka ntle dinaheng phahamisa matsoho a lona ka ntle mono.
Every person in here, as far as I can see, had their hands up.
Motho ka mong ka mona ka moo ke bonang ba ne ba phahamise matsoho a bona.
Inside, outside, against the windows, in the doors, in the nurseries, and all around, everywhere, people with their hands up.
Ka hare ka ntle difestereng menyako diphaposing tsa bana le hohle batho ba phahamise matsoho a bona.
They accept it.
Bai amuhela.
Satan is defeated.
Satan uhlutswe.
The stripes of Jesus Christ heals you.
Maqeba a Jesu Kriste a le fodisa.
The presence of Jesus Christ verifies the fact that he's a living today, ever able to keep every promise that he made. Amen.
Mebo temba Jesu Kriste bo pakata ba ya hore o aphela ka jeno ka mehla o gona o buluka tshepiso ka nngwe a yentseng. Amen.
I believe him, don't you?
Ke a modumela lona.
Now let us stand up to our feet.
Jwale re emeng ka maoto a rona.
In the name of the Lord Jesus, accepting everything that's been done or said.
Ka lebitso la Morena Jesu ho amohela ntho yohle e entsweng kapa e builweng.
We love him with all of our hearts.
Re mo rata ka dipelo tsohle tsa rona.
We cherish him with all that's in us.
Re mo thabela ka tsohle tse ka ho rona.
Now as you go to your different homes from tonight, God go with you.
Jwale ha le ya malapeng a lona a fapaneng ho qala bosiung bona, Modimo a be le lona.
God give you the Holy Ghost if you don't have the Holy Ghost.
Modimo a le fe moya o halalang ha le sena moya o halalelang.
Every man, woman, boy, or girl here that's not been baptized in the name of Jesus Christ, there's clothes, pool.
Monna ka mong, mosadi, moshanyana kapa ngwanana, mona, ya sa kolobetsweng ka lebitso la Jesu Kriste, ho na le diaparo letsa.
Don't put off tomorrow what can be done today.
O se sutisetse se ka etswang ka jeno ho sasane.
Tomorrow may be too late.
Ho sasane ka ba morao haholo.
Sufficient for today, for the day is the evil thereof.
Ho lekanang tsatsi la ka jeno, letsatsi lena, ke bokgopo ba lona.
There's ministers standing waiting. Clothes are waiting, no excuses. Are you waiting?
Ho na le bareri ba emeng, ba malala a laotswe, diaparo di lokile, ha o moitatolo, na o itukisitse.
If you are, you believe. No matter how you've been baptized, sprinkled, poured, whatever it is, it's an era.
How is a jalo dumele? Ho sa tsotelae ka mokolo beditsweng ka teng o fafaditswe wa tshelwa. Se ka ba nsona ke phoso.
The light has come. Come believe and be baptized.
Le sedi le fihlile, tlong le dumele, mme le kolobetswe.
Everyone without the Holy Ghost, may you receive the Holy Ghost. Every one of you.
Motho mang le mang ya sena moya o halalang. Oke wa moela moya halalang e mo le mo wa lona.
In the full divine power and love that he promised you to make you a new creature in him. God bless you.
Ka matla a phetheileng a moghetwa le ka lerato leo a o tshepisitseng lona ho etsa mmupua e motsha ho yena Modimo a le hlonolo fatshe.
Now till next Sunday morning at 9:30 let's sing this little song that we used to sing years ago.
Jalo fikela sonta se tlang ho seng ka mashume a mararo ka morarro bong.
Don't forget the family prayer. Jesus wants to meet you there. He will take your every care. Don't forget the family prayer.
selebale thapelo ya lelapa.
Let's sing it together now.
Hari bine mmoho jwale.
Don't selebale thapelo ya lelapa. Jesus batla o kopana le wena mono.
O tla jara maima a hao ohle. Selebale thapelo ya lelapa.
As we sing it again, shake hands with the pilgrim next to you. See? As we sing it.
Jale re sa ebina hape tshikutlana ka matsoho le mojaki a haufile wena le ya bona ha re ntse re bina.
Don't forget the family
prayer.
Oh, Jesus wants to meet you there. He will take
your
every
oh,
don't forget the family prayer. Don't you love him?
Halimurati na?
I love him because he first loved me and purchased my salvation. That was attraction on Mount Calvary.
Ki amurata, uba unthatile pele, le o lefela poloko ya ka, eo ine le kgohedi thabeng ya Calvary.
The same attraction on Sunset Mountain.
Ki ona kgohedi eo di mathaba Sunset.
Mount Nebo, Mount Sinai, all the different mountaintop experiences.
Taba Nebo, Taba Sinai, bipitlo bohle bo fapaneng ba hudi mathaba.
Then, all right, let's sing it now.
Jale ka hona ho lukile ha re ibine njwale.
Ah!
Murata.
Ah!
Murata.
Beba ko.
Tatile.
All that love him say amen.
Bohle ba mo ratang ereng amen.
So now just think of what he's done for you.
Ao be jwalo, jwale na hana mfela se wa letse ditseng sona.
Think that you could be out there in a bar room tonight.
Na hana o ka ba le ka ntle kwa na tlunya jwala bosiung bona.
You probably would have been in the grave like I should have been. Outside the mercies of God.
Mohlomong o le libitleng jwa le ka ke tshwanetse ho le le mehauhelo ya Modimo.
What did he do for you?
O etseditse eng?
Oh, how could we keep from loving him? No make any difference what anybody says. He's first.
Oh, ka tla jwang hore re se morate. Ha o etse phapang seo motho a se buang, ke yena wa pele.
Let's close our eyes. Bow our heads as we sing it to him now.
Ha re kwale mahlo a rona mme re inamise dihlotsa rona. Hari binela yena jwale.
He likes songs, singing hymns.
O rata dipina, ho bina difela.
Let's sing it to him now.
Hari mo binele jwale.
Ya
murata.
Ya
murata.
Uba
o tatile. Fela kuluko yaka atensa
hari.
With our heads and hearts bowed in his presence.
Kadi shoho li dipelo tsarona tse inamisitsweng ka plus fahlo sa hai.
Gratefulness for what our eyes has seen, what our ears have heard.
Re motlotlo ka seo re se boneng ka mahlo a rona seo ditsebetsa rona di se utlwileng.
What's recorded in God's word, what his promise has been to us today, God bless you.
Se ngotsweng lentsweng la Modimo seo tshepiso ya hae e bileng sona ho rona kajeno Modimo a le hlonolofatse.
We have a guest with us tonight, a brother, Ned Iverson, formerly a Presbyterian minister.
Renale moeti ara rona bosimbona mwena Ned Iverson ine ile muruti wa Presbyterian.
His father's brothers are Presbyterian minister.
Ntatai baina bahai ke muruti wa Presbyterian.
He, I understand, was baptized today again in the name of Jesus Christ.
Yena ka mo ke utlwisang ka teng o kolobeditswe ka jeno hape ka lebitso la Jesu Kriste.
He's a minister and a good one at that.
Ke muruti mme ebile ke a motle.
And now I'm going to ask him, as I believe him to be God's servants, to ask God's blessings upon this congregation as you go to your home.
Meke ka mo kopa jola ka ke dumela ile mohlanka wa modimo ho kopa mahlonolo a modimo ho duma phuteo ena le sa gukela malapeng a lona.
Brother Iverson, come forward. While we have our heads bowed in prayer. God bless you, my brother.
Mwena Iverson tlo ka pele re sa ina misa dihlotsa rona ka thapelong modimo a o hlonolo fatse mwena waka.